Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura kiri mu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Nshuti muteze amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabategure kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nizera yuko kitaza kuba kirekire kandi ntangira mbabwira ni Happy Memorial Day ku benshi nzi ko hano muri Amerika turi muri icyo kiruhuko nyine nizera ko benshi muri kumwe n'imiryango yanyu hirya no hino turabifuza rero umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza aho muri imiryango yanyu. Tuje mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ngira ngo ntangire nsuhuza abantu mwese hirya no hino mukomeje kutwandikira muri benshi, ubutumwa bwanyu buratugeraho kandi tubuha agaciro. Uyu munsi turaganira ku ngingo ngufi cyane mu gihe kigufi kiza gushoboka mbere yuko dutandukana kuri uyu mugoroba. Inkuru ivugwa ya mbere cyane ni inkuru y'ifungwa rya Karasira Aimable. Aimable Karasira cyangwa Professor Niga ku kazina k'akabyiniro niyo turi burebeho mu kanya. Turaza kureba izindi nkuru zivunaguye ngufi cyane. Turavuga nanone ku nkuru y'ibitero biri hariya i Murenge. Nari nasabye bamwe babizi birimo kubera iwabo wenda kubaza kutujoyinga kuri uyu mugoroba, ariko nabonye bigoranye bitewe n'imirimo cyangwa abandi bari muri ideyo nyine uko nabivugaga. Ubwo rero turaza kuvuga wenda bike wenda twumvise ku yandi maradiyo, ariko mu minsi iri imbere tukaba tuzaganira nabo. Nagira ngo rero nayo turaza kureba kuri iyo nyine bitero by'Umurenge cyangwa by'abantu bashimuswe. Ku bindi biri mu Rwanda ni n'aktivite zarisanzwe ariko zirebana n'imyidagaduro. Claire Kamanzi ati nako hari inkuru mwanyandikiye ejo iri irebana ngo n'utumodoka n'ibindi. Usibye na biriya hari inkuru zindi zivugwa yuko hari indi mishinga igiye kubakwa nyine ngo izatuma ba mukerarugendo zaba basura u Rwanda benshi, bamwe bakaba banasigara mu Rwanda. Ariko ibi ntabwo ari bishya, ahubwo ni muri bya bindi twita imishinga ya Elephant Blanc cyangwa White Elephant, imishinga imwe igihugu gishaka gukora ariko kitabasha no kuyigondera. Turaza kunyuzamo amaso rero kuko hari byinshi byavuzwe nk'uyu mushinga wa Vuba Corporation ngo utumodoka n'ibindi. Nibyo Claire Kamanzi yatangaje rero ngo bigiye kubakwa bindi. Imishinga yo barayivuga ariko wakwibaza bije yabyo, wakwibaza madeni wa mugani nk'uko David Mberabyari akabigarukaho mu nyandiko y'ejo. Ni ibintu byinshi cyane birimo kuvugwa. Ndizera ko turakunda umwanya wo kugira icyo tubivuga mu magambo ahinnye kuko mbabwira n'ikintu kigana ngo kiri bube kirekire. Ingingo rero ngira ngo dutangireho ni ifungwa rya Karasira Aimable. Karasira Aimable nk'uko mwabibonye na nyir'ubwite yatabaje cyangwa yabyivugiye, ni uko nyine yatumijwe na Libe kandi kuva yitabye Libe ntigeze ataha. Inkuru rero yabaye kimomo ubwo Libe yemezaga yuko yafunze Karasira Aimable uzwi nka Professor Niga cyangwa ufite urubuga rwa YouTube ukuri mbona. Ntabwo navuga Karasira nk'aho muzi kubarusha, ahubwo buri wese abenshi murimo murandusha no kumukurikira cyane bitewe n'uko mukurikira ibiganiro bye ashyira ku mbuga ze cyangwa ashyira kuri YouTube aganirizamo Abanyarwanda. Muramuzi cyane rero ntabwo navuga ngo ndamubaganiriza nk'aho mutamuzi, ahubwo ngende agira ngo turebe dusubize amaso inyuma ku ifungwa rye, turebe n'isomo twabyigiramo cyangwa n'ibyo byafasha Abanyarwanda. Kuko hari ikintu kimwe kimaze kuba umuco mu Banyarwanda. Iyo umuntu afashwe, iyo umuntu afunzwe, ubu turacyavuga Madame Damange, turacyavuga n'abandi baburirwa irengero cyangwa tutamenya iyerekezo ryabo. Ubundi ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda. Iyo umwe mu mwavuganaga cyangwa wabagezaga ibiganiro cyangwa ubasusurutsaga cyangwa wabigishaga ahuye nk'insanganya nk'iyi, ubundi hari amasomo Abanyarwanda bagomba kubyigiramo. Uzasanga rero mwavuga bati byacite karabaye, ariko wanasubiza amaso inyuma ukavuga uti ibi bikorwa iyo tujya kubijyamo cyangwa tubyinjiramo tuzi neza ingaruka bifite, tubyinjiramo tuzi danje tuzahura nayo. Ndizera ko na Karasira Aimable rero nkeka ko ni umugabo ukuze, ni umugabo w'umunyabwenge, ni umugabo profeseri kwanza wivuga ko yari na mwarimu, usibye ko yaratakiri muri ako kazi bitewe n'uko yahohoteye, nabyo ni akandi karengane k'ibihekane. Aho ngaho ndagira ngo nk'Abanyarwanda bajye bashishoza barabitekereze, barebe impinduka uko ikorwa, barebe n'inzira abantu bacamo kugira ngo bagere ku byo bifuza. Abenshi uzasanga nyine bandika bati karabaye, ibi ni ibiki? Nanone ugasanga rero ku kintu cyo gutera intambwe mu bintu bireba n'uburenganzira bwa muntu, mu bintu bireba na n'impinduka, buri wese agira inzira camo akoramo ibyo bintu bye cyangwa afashamo abandi. Style ya Karasira itandukanye n'iyanjye, itandukanye n'undi muntu uri hano hanze. Buri wese rero burya agira inzira camo, akagira uko abona ibintu, akagira uko abivuga, nuko afasha abandi akana kamuragira ngo tugasangira rwose mu bitekerezo kandi muzankuke mu byumvaho cyangwa hari numba cyangwa gufata ijambo abe yambwira ati wa mu mwanya nkaje cyo mbivugaho nange nuko ibintu byose bituma mu buzima biba bifite intumbero yabyo biba bifite icyo bivuze Karasira ntabwo nari muzi namumenye bitewe n'indirimbo ze yaririmbaga kiri muri campus cyangwa yashyiraga hanze akambwira ati nk'izi ndirimbo zanjye ntabwo zikinwa mu Rwanda cyangwa nta nubwo zakinwa agakomeza ahanga n'indirimbo nibuka nibuka iriya ya Shikrete cyane na nyuma y'ahanga agiye ahimba indirimbo zitandukanye mu minsi yashize hariyo numvise cyangwa mwagiye munanyoreza ya shitani n'ibindi byose buri muhanzi cyangwa buri mpirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ifite mesaje itanga cyangwa ifite n'uburyo ikora ibikorwa byayo mu nzira imuboneye cyangwa abyifuzamo kuba yabikora binatandukanye n'uko wenda twebwe abanyamashyaka abari muri politike dukora ibintu byacu ariko twe tubikora ku bundi buryo butandukanye n'uko wenda abitwa impirimbanyi za demokarasi cyangwa impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu nabo bakora ibintu mu buryo buboneye kandi bwihuta ni no muri urwo rwego rero nka Karasira nawe yamenyekanye cyane mu banyarwanda kandi akaba ari ijwi rya rubanda ijwi ry'abaturage badafite kivurira muri Rwanda ntabwo rero leta yari kumurebera izuba cyangwa leta ngo ikomeze namwihanganire icyo ni ukugira ngo abantu bacike intege abantu bumve yuko biba byacitse cyangwa biba binarangiye kuko yari igishije bihagije hari abandi wenda bashobora gutera mu kirenge nk'iki bagakora ibintu bitandukanye no kumurusha icyo ni ikintu cya mbere kiba kiri positive abantu bagomba kumva ku bantu baza muri ibikorwa n'ingaruka duhura nazo cyangwa na danger tugendana nayo buri munsi ntabwo ubuze isaha n'umunsi agatsiko ka gufunga cyangwa kwa kwivugana cyangwa waburirwa irengero tumaze iminsi tubikurikirana rero nduva mwese mubizi tumaze iminsi tubibwirwa tubyandikirwa n'amatelefone yo mu Rwanda ukabona nakubwiye ati nyamuneka hari umugambi wo kwivugana Karasira nyamuneka hari umugambi wo kugira nabi aimable ntabwo ari nyenyine numve n'abandi babivuga bagiye babyakira naye ndi muntu bagiye babyakira ubutumwa bukaza buti hari umugambi wo kugira nabi umuvandimwe Karasira ni ibintu byagiye bicurwa rero bikorwa mu minsi yashize wari ukabona ama WhatsApp amwe n'ubwa mbere akwandikiye ukabona message ubonye ntiwigeze uyibona bwa mbere ukabona umuntu muri contact za ntumufite akubwira ati umugambi wamaze gucurwa wacurika mbere wo kugira nabi Karasira aimable ntabwo kuri radio tujye twinjira mu bintu tudafitiye verification cyangwa tutacukumbuye ngo tumenye isoko yabyo ariko ni nk'ubuhamya ngira ngo mbabwire ko nanjye nagiye mbyakira ibintu nk'ibi bimbwira biti umugambi wacuzwe nubwo tutavuga suruse atari ku mugambi kugira nabi Karasira uri ikambere mu buyobozi bwa FPR ikintu cy'ikimenyetso rero wenda ngiye nashingiraho usibye n'izo message nagiye nandikirwa n'abantu banyandikira bati nyamuneka mubivuge nabivuzeho ntabishimangiye mu minsi ishize mu cyumweru gishize sinibuka niba ari ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri narabivuze ariko gato ariko ntabyinjiye muri detaye kuko mashaka kumenya ngo ninde birakorwa nande birakorerwa he gahunda ni iyihe ibyo nibyo nita ko umuntu aba yagiye gucukumbura ngo amenye source information ariko hari ibindi biza nyine bikikubita kuri telefone yawe bati ibi nibi ugasanga nyine akenshi nyir'ubwite naje kukubwira ati ugiye muri propaganda kandi nk'uko mubizi Mabre yagiye aniyama bamwe mu bantu ati bari hano hanze so icyo gihe ugomba kwitonda kugira ngo utajya muri uwo murongo wenda bikaba byakwitwa gutyo aho nabonye ko ibintu bikomeye rero ni hamwe twabonye inkuru y'igepfo.com ndende cyane inkuru yanditswe n'uramumotsi Tom Ndahiro iriya nkuru y'igepfo.com ni ya Tom Ndahiro ndetse bashyiramo za Twitter ze nyinshi bagiye bakora screenshot ya Twitter yagiye yandika avuze abahanda ati ni gute dufite amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside ahana ipfobya cyangwa n'ikwirakwiza rya propaganda ya jenoside n'ibindi Karasira akaba areberwa izuba ndetse n'aba Eric Bagirubusa ba Anyensi w'umurabyo niba nibuka ba Cyuma Hasani n'abantu benshi cyane bagiye bavugamo ariko iriya nkuru navuga ko nta nubwo nanayitirije ahubwo Tom Ndahiro buriya njye ahubwo nayitirira inzego zihungeta abanyarwanda ziriya nzego ziri mu Rwanda tuvuge nk'inzego za DMI cyangwa n'abandi bakorana nabo iriya nyandiko mbona ariho niyo yanandikiwe ariko igitirwa na Tom Ndahiro nje niko ndanabitegereza kandi we namwambwira uko mubibona iriya nyandiko yo mu gf.com ikimara gusohoka nahise mbibona ko none bya bintu birakomeye bya bintu biranumvikana bishano gukorwa igihe cyose ariko nyirubwite kandi nawe mu byibuke yagiye ku maradiyo yabacano ye n'ahandi aratabaza arabivuga none nkabihuza nibyo nabonye mu gf.com na message twakiraga ahangaha mpita mbona ko umugambo hari nta ubuze umunsi n'isaha rero nta ubuze igihe bizabera amarerozima nyine biba bibabaje kuba tunabiganira kumva karasira uyu munsi atarayiwe mu rugo adafite ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye atidegiye byo cyangwa ngo abe ari kumwe n'umuvandimwe we tukaba twumva ngo araye muri sitasiyo ya polisi hariya ku Kicukiro iyo tuvuga sitasiyo za polisi mpita nibuka Kizito Mihigo uko byamugendekeye Kizito Mihigo ari muri sitasiyo ya polisi wa mugara umuvugizi wa polisi yavugaga ko ahari nta kibazo ucya twumva ko yiyahuye kandi wibuke ko na Karisile Mabre yagiye abivuga ati njyewe ntibazabeshye ngo ninijisuka ari igihe twabifata gutya rero abantu bakavuga bati ni ibintu byoroshye ariko nini biba bikomeye ku munyarwanda tumenyereye twa tumaze iminsi twumva cyangwa utinyuka kuvuga ibintu benshi tutatinyuka kuvuga cyangwa tutanavugira mu Rwanda so hari benshi rero yari ijwi ry'abantu benshi ariko twizere ko wenda nkuko bavuga bati imana ibifite gahunda yayo cyangwa imana ibifite uko ibona ibintu byabo byayo andizera ko rero abenshi nkuko mwajya mubinyandikira ni inkuru no kwiteye nyine nkuko Alibe yatangaje ko yafunze Karasira Aimable uyu munsi nyine imukurikira n'icyaha cyo guhakana no guha inshingiro niraje abona rwose icyo rivuze inshingiro ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 inshingiro mu kinyarwanda cyanjye sinzi niba wenda nabyita inyito cyangwa nabyita undi murongo ubwo wenda abankurikiye mwambwira uko mubyumva ishingiro wenda nabyita nk'indi nyito cyangwa nk'indi definition wenda nk'uko abo babyanditse ngo kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'umwaka wa 1994 ngo icyo cyaha ngo ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri nk'iki kintu bivuga ngo icyaha cyo gukurura amacakubiri mwibuke ko na madame Damange Yvonne Ryamugwiza akiregwa wakanaregwa gushagurika leta icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda ubundi ni n'icyaha ushobora kubaza uti mutange ibimenyetso cyakozwe he cyakorewe ku mbuga nkoranyambaga ese efe cyangwa ingaruka cyagize ku banyarwanda kugira ngo bajye muri aya macakubiri ni izihe kuko ntabwo bavuga umuntu ngo afite yakoze icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda nta example z'amacakubiri yabaye kugira ngo tunabigaragaze bari bitwereke ko ibintu yavuze byabibye amacakubiri mu banyarwanda bikaba byaba umusemburo wenda w'amacakubiri mu banyarwanda nk'uko Libero yabitangaje kuri Twitter niho wonyine nabonye byakoreshejwe usibye umuntu wambwiye ngo byakine kuri Radio Rwanda wenda mbere mu makuru ya saa 12 nta handi nongeye kubyumva wenda bazabigaruka ejo mu gitondo wenda babishimangire polisi umuvugizi wayo Jean Bosco Kabera biciye no wenda no mu rwego rwa Libe basobanure ibi byaha uko biteye ariko uvuga ngo bagiye kuba bakora dosiye nanone ni ikintu gitangaje cyane nimwongere musubira muri ya nyandiko ya Tom Ndahiro yo mu gf.com cyangwa y'inzego zihungeta abanyarwanda hariya murebe ukuntu iri detaye nta kuntu ya nyandiko yakorwa kuriya ibyaha bitaracuzwe kera nta kuntu ya nyandiko bayisesengura kuriya ndende cyane bahererekanya amagambo n'abandi bamutse b'i Kigali ngo umbwire ko ibyaha bitamaze gucurwa ahubwo igisigaye ari ukugira ngo batangire bumve opinion publique iriya nyandiko yaraduteguraga ntabwo iriya nyandiko ntabwo uyu mugambi wo gufata Karasira Aimable waje uyu munsi ahubwo ziriya nyandiko mwagiye mubona nizo muri za rushyashya zari zo gutegura opinion publique kugira ngo umunsi weza byakozwe abantu bazabe baramaze kubyemera barabyakiriye barabimenye ko Karasira agomba gufungwa kandi ibi bintu FPR yabikoresha cyane urugero nazibagirwa ni urwa intwari yacu Colonel Patrick Karegeya bajya kumwivugana barabanje bandika inyandiko nyinshi cyane ko afitanye ikibazo n'umuryango wa Christophe Matata umucuranzi w'umurundi bandika inyandiko nyinshi cyane bavuga bati umuryango Christophe Matata urashaka kwihorera kuri Karege Colonel Patrick Karege aho bamaze kumwicira bahita bavuga bati byakozwe nabo bantu ibinyamakuru bya Kigali mu byibuka byahise biti n'ubundi twa tubizi kwafitanye ikibazo n'umuryango wahemukiye wa Christophe Matata Christophe Matata famiye ye bahuriye na Karege naho na gato nta n'icyaha rwose na gato bafitanye ibyo bavuga ngo yaramuhemukiye ngo yamwiciye umuvandimwe n'ibintu byakorwa na Kigali kuko muzi ko Matata yaramaze igihe apfuye wenda cyangwa muri ibyo bihe ariko bagomba gushaka ahubwo binyereka ko ari na Kigali yamwishe kuko kugira ngo Kigali ko ari inkuru nka ziriya yitire Christophe Matata ko afitanye ikibazo na Patrick Karegeya ahubwo ngenyeka ko akaboko ka Kigali mukarebe ku rupfu rwa Christophe Matata nanone hariya byahita byumvikana neza kuko simba n'ukuntu ushaka gukora inkuru nk'iriya noneho byaba uti n'ubundi twarabivuze ko umuryango ufitanye ikibazo ni nk'izi nyandiko zindi navugaga aha ngaha izi nyandiko ni ukugira ngo bategure opinion publique kandi barayiteguye muri rushyashya barayitegura mu gihe .com muri bya bine bya 250 n'ibindi byose birategura ama YouTube yose arategura ari mu Rwanda cyane cyane ari yakorana n'agatsiko bategura izi nkuru ku buryo navuga ko abanyarwanda bafite internet cyangwa bajya kuri computer wenda kimwe cya kabiri bamenye izi nkuru barazisomye cyangwa bazumvise mu majwi bamwe bazikora mu nyamakuru babikora mu nkuru bivuze ko bari bateguye opinion publique binatandukanye kutayikarasira mu wenda mu kwamufata gutya wundi utategwe n'abantu akanatabaza hari n'ababiraho basimbuka wenda bati reka wenda dutabare nta wamenye anyway niko nge mbyumva ntabwo mfite byinshi kuri iyi nkuru kuko nta nayikuye nanjye ndimo ndareba ibiri mu itangazamakuru kugira ngo tube twabitekereza ariko tubiganire bitewe n'uko abantu bagiye babyandika aha ngaha bambaza bati ibintu aha ngo ni ugutesha agaciro urakoze cyane Serge ishingiro ahubwo ni nk'aho bavuze ko aha inshingiro mina agaciro genocide yakorewe abatutsi icyaha kiri hese ahubwo bariya bantu n'abasazi buzuye urakoze cyane wenda waza no kumfasha ugatanga igitekerezo ukambwira uko ubyumva kuko reka dusubire inyuma gato cyane wenda Karasire Mabre ni umurescapé wa jenoside yakorewe abatutsi yivugira yuko famiye ye yishwe n'inkotanyi kandi njyewe wa mugani iyo bavuga ngo abantu bose bapfuje ntabwo baravuga ntibaravuga kuba navuze ndakeka ni harya bavuga ngo n'umwijima cyangwa sinzi isi ishobora kuba itahindukamo umunsi cyangwa umwijima ntiwagenda sinzi ukuntu icyo kinyarwanda bakivuga kuko amarira y'abanyarwanda ni menshi Karasira kuba bivuga arabivuga ariko n'umwe ko hari abandi banyarwanda benshi bashaka no kuvuga uko ibibazo kino gihugu turimo giteye gite ntabwo ariho nshaka kuganisha ikiganiro cyanjye kuri uyu mugoroba icyo nganisha ikiganiro cyanjye ni ukumva impamvu ituma abanyarwanda babivuga ahubwo leta ntishaka gushaka igisubizo cyo gutuma abanyarwanda banavuga kuko hari abo tugana kambwira ati ikibazo gihari no mu Rwanda nta terapi yabonetse mu banyarwanda abanyarwanda kuba badafite terapi nayo ni izindi ngaruka turimo gucamo n'abari hano hanze bitwa ngo bafite ubwisanzure bwo ku bitekerezo byabo nabo ushobora gusanga nabo bahari na terapi ibura erega ibintu byose mubona hano hanze ntimugire ngo byose harimo no gushaka k'umuntu hari n'ibintu abantu bakora ko badafite ubushake ahubwo bari force kugira ngo babivuge uko biteye babivuga ari bizima babivuga bikocamye babivuga bipfuye byose mufate ni mu ngaruka z'amahano abanyarwanda twaciyemo hari abarimu banyigishije twaganiraga nyine bati iyo bakubona uri umunyamahanga bakabona wenda mu ishuri uravuga bakumva ufite akisi barakubaza bati where you from uva he iyo babwiye uti mva mu Rwanda bati sibi bati twabonye hoteli Rwanda twabonye sometimes in Nepal tubona amadokumentari ibintu byabaye iwanyu biri herbal bati ukeneye terapi akenshi ibintu nabisoza nkavuga ni nta terapi nkeneye rwose ndakomeye rwose ndumva nta kibazo mfite ariko uko iminsi igenda itera imbere nibwo nyine mbona sosiyete nyarwanda uko iteye n'uko yidevelopa muri iyi myaka ishize nkibaza ni indi myaka itatu itanu icumi iri imbere bizaba biteye bite abaganga rero bari hano muzatugira inama cyangwa mutwandikire mutubwire icyo umuntu cyakora muri sosiyete nyarwanda hari impamvu imwe abanyarwanda babikora nabo badafite ubushake bwo kubikora ikaza by natural natire cyangwa bikavugwa uko babyumva nta na controle bafite mu byo bavuga ibyo byose byabiri mu ngaruka z'ibyo twaciyemo ibyo nabyo ni byawe ni wenda bavuga bati seke kuba Fred yarasaza agomba kugendera bagomba kujya kumutera ibishinge ni bya bindi bavuga bati karatina narwaye bagomba kumujyana indera ni bya bindi bavuga bati tugomba gupima idamage twarere muzima mu mutwe ni bya bindi urumva ko hari n'icyo kintu mugomba gutegezaho cyuko abanyarwanda batangira kubita abasazi kuko bavuga ibintu bitavugwa mu gihugu kuko bavuga ibintu bikura umutima abanyarwanda kuko bavuga ibintu bitemerewe kuvuga ugasanga n'abandi baravuze bati bari ababivuga n'abasazi bari ababivuga bafite ihungabana byose birashoboka ariko iyo nta muganga urabyemeza uwo muntu uvuga ko ibyo avuga ari ukuri none se ntabwo ubizi ko bajya bavuga ati karasira n'umusazi bakabimwita ko ari umusazi ariko nta kintu cyerekana ko ari umusazi kuko ibintu avuga niba ari byo mvuga ariko nkabivuga mu buryo butandukanye cyangwa ukavuga mu buryo butandukanye uwo muntu ibyo bavuga biri ukuri ikibazo rero kirahari abanyarwanda abanyarwandakazi ntawe twabyikwepera mu gihugu cyacu ntawe twagikwepera mu gihugu cyacu ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo niba igihugu kidashaka kubona ko gifite ikibazo kirebana n'amateka ngo kirebe ko gifite ikibazo kibazo abanyarwanda baciyemo kirebe ko gifite ibibazo by'uko abanyarwanda bakwicara bakaganira icyo gihugu gifite ikibazo urakoze cyane Serge twese dukeneye terapi ariko terapi ya mbere dukeneye ni ende y'akaga voila urakoze cyane rwose ubivuze neza kandi ubivuze neza kuko bitanze nta kuri twabona twakongera kumva ko turi abantu dufite ubutegetsi butwica butunyuruza bwa kaga ubivuze neza kuko kaga niwe wa mbere ugomba kuva wa mugani kuko bishimangira none iyo terapi ikaba yanaboneka ariko mu gihe agihari akiduhoza mu kiriyo tugihora mu gutabaza tugera mu gutabara tugihora mu gushyingura tubura abacu baburirwa irengero abandi tutazi iyo bari namwe murabyumva twagushyikirana nicyo kibazo gikomeye rero dufite aha ngaha kandi uko murimo kubinyandikira ndabona tujya gusa nkaho tuvuga ururimi rumwe niryo cyane u Rwanda rwagushije nibyo bibazo dufite bikomereye abanyarwanda turi no kuri iyi ngingo nyine ya Karasira Aimable ubushize twavugaga abandi uyu ngwe naranye ubutati nta kanunu kabahati ntacyo rwose nta kanunu kabahati nyine n'ibyo bibazo dufite by'abantu bashimutwa bagapfucimutwa mu gihugu ntawe uzi iyo berekeje wa mugani wa Diane ihene irabura ikaboneka ariko umusore w'umunyarwanda akabura akazimira si we wenyine hari n'abandi benshi ubwo ni uko ryo zina rya ryihuta riza ariko dufite ikibazo gikomeye abanyarwanda abanyarwandakazi kereka udashaka kukibona so mwebwe na mwe mwandika kuri iyi nkuru ni uko ikibazo giteye ibyaha byose bajya barondora ibyaha kurikira byo biteganywa kandi bigahanwa n'ingingo ya gatanu n'iya karindwi ry'itegeko ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo n'ingingo y'ijana na mirongo itandatu na kane itegeko riteganya ibyaha n'ibihano rusange izi ngingo zo nta nicyo zimbwiye ubundi mu mpinduramatwara amategeko yose ntacyo aba atubwiye amategeko yose aba apfuye imbere yacu kuko aya mategeko yose yanditswe n'umunyagitugu icy'ingenzi mu mpinduramatwara tugomba kureba ni ugukoresha inzira zose zishoboka tugatabara abanyarwanda tukirwanaho ariko bigakorwa nanone muri organization irimo ubwenge ku buryo tugira icyo nakwita less casualty cyangwa dutakaza abantu bake cyane so birababaje nongeye mbivuge buri wese afite uko abyumva afite uko abibona ariko nimurebe muri aya mezi yose nyuma ya idamange abandi bati dutangize nanone indi muvoma ya Karasira Aimable dutangize nagiye nandika ibintu byinshi cyane ariko ibyo ni ibitekerezo by'abanyarwanda ndabivuga kuri radiyo ko nagiye mbyakira ni mwebwe muzi akamaro kabyo n'uko mubyumva ariko icyo nashimangira yuko ni twebwe kino kibazo kireba kiratureba twese ntawe usigaye inyuma urakoze cyane uyara nawe arashima ati Serge ati nibyo amategeko yose yandikwa n'abanyagitugu ntacyo bavuze mu gihe rubanda nta cyabavuze mu gihe rubanda itibohoye. Aha, urakoze, ndumva ntacyo nakongera kuko nawe ni kubivuga cyangwa ni kubibona. Erekana hano muri Amerika byarabaye, ubu se wambwira ngo iyo tuvuga muri kwezi kwa kabiri tuvuga MLK Martin Luther King, umunsi warageze baramurasa baramwica arapfa, movement zirakomeza, abandi barakomeza batera intambwe. Muri Afurika y'Epfo ba Mandela baragurutse, Mandela arafungwa mara iyo myaka 26, abandi barakomeza barakomeza. Natwe rero nta mpamvu yo gucika intege ku bantu bambwira bati no bino bintu bakabije rwose, niba bibananiye rimucishe hamwe rimucishe mu byihorere. Oya, iyo wahagurutse wahagurutse gusa icyangombwa no kumenya ngo byakorwa bite, ese hazamo kuorganizinga nanone abantu usibye ko bigoye bitewe nuko iyo udakora n'abantu direct nta kuntu wamenya unabagira inama. Ariko wenda twebwe nko muri za organizasiyo zacu numva ko igikwiye gukorwa nuko abantu batekereza bundi bushya wa mugani bakareba ati strategy ikoreshwa zaba efikase zite kugira ngo zigere ku musaruro mwiza. Naho ubundi ibyo mwagiye mwandika byose ndabyumva, bifite agaciro, mufite impamvu yo kurakara, mufite impamvu yo kuvuga ibyo murimo kuvuga, ariko ikibazo kiri mu Rwanda ni uburyo twatabara abanyarwanda rwose. Iyi nkuru nayitekerejeho numva nta bundi buryo mfite nanayivugamo, kuko iyo buri munsi tuvuga abantu baburirwa irengero, abashimuswe, abishwe n'ibindi, uribaza uti bino bintu bizarangira ryari. Nshimye ko wenda ngiye mbivugira muri Amerika, ariko baba baratinyutse bakabivugira mu Rwanda bagahaguruka bakavuga. Ni ubutwari bukomeye rwose, ni ubutwari. Ntabwo ari abantu benshi bakabikoze, n'abagabo bitwa abagabo wa mugani uyu munsi ntibagihari, ugasanga nabo babikora ni abantu babarirwa ku mitwe y'intoki. Ariko nabo ubona yuko ni abenshi babita ko ari abantu bari muri za suicide kubera ko babazi ingaruka bifite n'uburemere. Ubu baraza kuvuga bati amaradiyo hanze yasakuje yavugiye abahanda. Of course tugomba kubivuga, kuko nta yandi mahitamo. Aho tubwira n'abanyarwanda bo mu gihugu, ibi ntabwo byagumye kubaca intege, dutegereze, ntabwo tuzi uko bizagenda. Ariko Karasira yigishije abantu benshi, hari abantu bagomba gutera mu kirenge nk'iki, kuko iyo uharanira uburenganzira bwa muntu ntabwo ucika intege. Ababaye mu Nkotanyi bajya batubwira ngo Fred Gisa Rwigema yishwe ku itariki ya kabiri, none se barekeye aho ngaho? Ntiyari umunideri karisimatike se wabo? Byagenze bite se? Ntibakomeje se? Mujye mutekereza rero nk'ibi ngibi, cy'ingenzi twizere ko nubwo Kagame yavuze ngo yemerewe bya fair trial cyangwa ubutabera bunyuze mu mucyo, nawe ngo arabwifuza kuri Rusesi Bagina, nta butabera buri mu Rwanda hariya turabizi. Ni uku rero aba ni abantu bacu baba bafashwe cyangwa n'abavandimwe. Iyo mvuga abantu bacu ntabwo ari ukuvuga ngo turakorana ndetse duhuje ubunyarwanda, duhuje impumeko y'impinduka, icyo tuba duhuriyeho nk'abanyarwanda. Umuntu wese ubona ibintu kimwe ko bigomba guhinduka waba ari umuvandimwe, tuba tubona ibintu mu nzira imwe. Ntabwo bivuze ko twagombye kuba tuvina imwe mu nda y'ababyeyi bamwe, cyangwa turi mu ishyaka rimwe rya politiki, cyangwa turi muri organizasiyo y'ingarukumbi. Oya, ariko tubona viziyo zimwe y'uko abanyarwanda bagomba gutabarwa, bagomba kwigobotora ubutegetsi bubi bw'igisuti bwa kaga, uwo muntu aba ari umuvandimwe. Ndumva rero ubwo butumwa buhagije kuri iyi ngingo, kereka niba ari abankurikiye muri studio bashaka kugira ibitekerezo batanga kuri iyi ngingo. Naho ubundi ndumva nta kindi navuga kuri iyi ngingo, ni ugutegereza tukumva ibizavugwa, usibye ko ntacyo mba ntegereje ku ngingo nk'iyi. Iyo agatsiko kagutanze kaba kagutanze. Tukiri aha ngaha ndagira ngo ngaruke gato ku makuru ya Cassien Ntamuhanga, nawe kuko tumaze iminsi tumutabariza. Edouard Kabagema bikomoje ejo gato, nuko gusa nshima ekipe y'abanyarwanda bari muri Mozambique. Ndashima by'umwihariko rwose ekipe y'abanyarwanda muri Mozambique, kuva tariki 23 navuga yuko bataryama bataricara ngo giving up. Ni ukuvuga ngo barabiretse babivuyemo. Ekipe y'abanyarwanda muri Mozambique rero munkurikiye kuri mugoroba cyangwa muzumva kino kiganiro ejo, ndagira ngo mbashimire bitewe nuko mukomeje kwitanga, mukora ibishoboka byose, mutabaza aho mushoboye, mujya Serge Komera baca umugani mu Kinyarwanda ngo akamasa kazaca inka kazivukamo. Kaga yatangije intambara, Sorry, message itigenda kuri WhatsApp ndaza kwigaruka mu kanya. Reka twa dukomeje kubyo muri Mozambique. Navugaga ko tugomba gushimira nyina abanyarwanda muri Mozambique. Ubwo turabaga ku muvandimwe Cassien Ntamuhanga washimutiwe mu gihugu cya Mozambique, ariko amakuru dufite akaba ari wakiri, kuko ayo makuru ni nakuka nk'uko twabibabwiye. Ntabwo turi bujye kuvuga surusa, ariko turacyafite icyizere ari muri Mozambique. Abanyarwanda bo bahari bamaze iminsi bakora za petition, bandika amabaruwa, bandikiye leta amabaruwa amwe, nako amabaruwa yose ari mu ndimi z'igiportugale, portugese cyangwa portugal, ururimi rwa bavuga igiportugale, ari mu ndimi zabo. Ntabwo rero nabashe gukina mu kinyarwanda ngo tumenye ibikubiyemo, ariko icy'ingenzi kiri hano ni ugushima umuhate. Nibyo navugaga, ni kuva tariki 23 Ntamuhanga Cassien ashimutwa nyine, ntabwo bararyama, baracyakomeza gukora amanywa n'ijoro, kandi binyereka ko ari ikintu cy'ubufatanye abantu muri community barimo gukorera hamwe, batitaye ku by'amashyaka cyangwa batitaye ku mashyirahamwe y'impunzi, barahuriza hamwe imbaraga. Ni ikintu gikomeye cyane, rero mbona ko n'izindi diaspora zakwigiraho, cyane cyane iyo umuntu ahuye n'isanganya nk'izi. Pressure rero iri ku ruhande rwa government, nk'uko nayibabwiraga. Sindi bwinjire muri detail kuko hari byinshi wenda mbanzi mbasangiza, ariko kugira ngo bitajya mu itangazamakuru ijana ku ijana nk'uko baba babibona. Pressure iri ku ruhande rwa government, aho babaza bati ni gute umwana agiye kumwaha ibyangombwa yaburirwa aha ngaha. Harimo guterana rero amagambo mu nzego, hari inzego zimwe ziti ntawe twabonye, ntawe dufite, abandi nabo bati uwo muntu ntabwo tumuzi mu gihugu. Hari ibintu byinshi cyane bihari, ariko ugasanga nanone inkuru zirarikinga, ari aha n'aha twagiye n'aha. Ibyo nabyo ni ibintu dukomeza gukurikirana, kandi aba bavandimwe arimo kumunotoringa nyine, ngira ngo mbashimire kuko ni ibintu by'agaciro cyane. Urabona hari ikintu nyine, ikintu gikomeye cyane muri Mozambique, abantu bavuga bati iyi dosiye irakomeye, ni iy'ubukuru. Twari twabivuze ngo ntabwo Ntamuhanga yari gufatwa agafatwa nta mandadare, agafatwa ari impunzi, ntacyo Leta y'u Rwanda yajyanye n'aya ngo afatwe. Ibyo rero nabyo birimo biragaragaza bwa bushimusi ko umuntu aburirwa irengero nta dosiye iri muri kiriya gihugu. Hari byo murimo gusoma mu binyamakuru bitandukanye, narabibonye. Ibyo ni ukubirekera hariya, ariko icyo dushimanya ni uko umuvandimwe yashimuswe, uko umuvandimwe afungiye nta wuhazi, nta wamusura, nta wamugeraho. Ibyo ni ishimutwa rero, ibyo ni ishimutwa, kuko niba Leta ya Mozambique ku ruhande rumwe babati yari hariya, yarahavanywe, yajyanye hariya, ugasanga batanze amakuru, wagera mu bandi bireba bati ntabwo tumuzi, ntawe dufite, abandi bati ni dosiye muzajya naha. So no gushima abanyarwanda rero, kuva tariki 23 kugeza imunsi tariki 31 komunite y'abanyarwanda bakoreye hamwe bose, ndababwiza ukuri batarasinzira. Ni ikintu rero navuga ko cyiza, kandi bakomeje gukorera hamwe kugira ngo umuvandimwe Ntamuhanga Cassien abe yanagaragazwa. Barimo barakora ibishoboka byose, amateleviziyo muri kiriya gihugu, ibinyamakuru byose, ubu buri munsi bavuga ku nkuru ya Cassien, ku buryo nabo dufite icyizere wenda ko muri iyi minsi igiye kuza Leta n'ibikomeje kunangira, baravuga ko ari izindi strategi zakoreshwa. Ubwo abavoka barimo barabitekerezaho nyine, abanyamategeko barimo kugira kino kibazo, bavuga yuko hari uburyo bwakoreshwa. Niba ngombwa kujyana Leta mu nkiko, bazajyana mu nkiko, ariko biriya bihugu baremera yuko bitire bitebuke, hari ikizakorwa. Ako karagaciyemo kugira ngo nyine kubavuga bati Ntamuhanga niko bihagaze. Ubwo ndacyashaka rero abavandimwe muri Mozambique, niba bakomera kuvugana n'itangazamakuru twaza bavugisha. Ariko mwabonye ko BBC yashatse polisi iravuga, ntiyahakanye niyeme, polisi yaravuze ngo izasubiza mu nyandiko. Kiriya kintu kirakomeye cyane, ni mugegere ko cyoroshye. Polisi ya Mozambique yanze kuvuga kuri radio ya BBC, iravuga ngo izasubiza mu nyandiko. Kuvuga ngo usubiza mu nyandiko, bari kuvuga ngo umuntu hadufite bigahita birangira, aravuga ngo ntacyo turibwe kuri radio tuzasubiza mu nyandiko. Hari icyo bafite bazavuga wenda mu nyandiko, cyangwa baba baranavuze, wenda dutegereze ko BBC yabashatse bakayemerera, hari icyo yamenye wenda uzabitubwira mu minsi iri imbere. ariko kiriya cyo naracyumvise bavuga ko bazatubiza mu nyandiko numva nanone ntangiye kugitekereza ikindi kintu kuko iyo bavuze ngo ufite umuntu ntuvuge ati ntayo mfite iyo uvuze ati ntayo mfite utanze igisubizo ariko uvuga ati ntacyo mvuga nzasubiza mu nyandiko ubwo ni uko hari isano ufite uzatanga mu nyandiko uba utegereje kugira ngo ekipe y'abavoka cyangwa abajyanama ba guverinoma babanze bategura ibintu bazabisubiza mu nyandiko niko nabyumvise ariko ndizera ko wenda nicyo tuzamenya mu minsi iri imbere gitandukanye n'ibintu bari turimo kumva muri iyi minsi so kuri Mozambique rero Cassien Ntamuhanga ngibyo nta kindi nabyongeraho ndabona benshi bagaruka kuri Cassien pardon kuri ndabona benshi barimo kugaruka kuri commentaire hano kuri Karasira Aimable nta byinshi navuga kuri Karasira Aimable kuko nari babwiye muramuzi kundusha abenshi mumukurikira kundusha ko nanjye ntabwo nkurikira amaradiyo yose cyangwa amanani mba ndi gutegura ibya raditabuka ariko ibyo murimo kwandika ndabibona n'agahinda na frustration kandi mufite ukuri ahubwo wenda ni no kubaza abanyamategeko icyakorwa usibye ko iyo uriye mu maboko y'akariya gatsiko bizirega none se umupolo rusesa abagina hari umuntu wabaye icyamamare kuruta rusesa abagina hari umuntu wagize ubuvugizi mu rutugwa rusesa abagina ntabwo mvuze yuko abantu bavuga ngo nta cyakorwa ahubwo ni kugira ngo turebe buriya butetsi ntabwo buhanurwa ubwo ndabwira no kumbwira ahangaha ngo tumushakire abanyamategeko bakomeye ibyo bizakorwa wenda hari azabikora nk'uko basanzwe babikora bari muri sosiyete sivile ariko icyo si kino cy'ikibazo gihari ikibazo gihari ni ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeye kuba ubutegetsi bw'inyeshyamba Paul Rusesa Abagina niwe natanga urugero ufite ekipe y'abaroya bakomeye bari nano hanze banangiwe isi ikemera ikabugama kuri Rusesa Abagina mwabonye kaga n'ibyo navuga ngo arizera ngo a fair try kuri Paul Rusesa Abagina ngo nabyo yifuza so kurimo kunyandika ibitekerezo byanyu rero ndumva ari byiza mukomeze mubyandike twazabigaruka mu bindi biganiro ntabwo ndi bubitindeho usanye ko navugaga ni mu mpinduramatwara bibaho abantu bagahura n'isanganya nabahaye ingiro ntabwo ari ubwongo mu bisubiremo ariko ndumva mubyumva so hari abandi bantu bahari rero bagomba gutera mu kintu cya Karasira ariko twizere ko bazamufungura by the way kuko nta n'impamvu yo kumufunga ariko ni ukubyizera ariko se baramutse bitabaye byagenda bite nta mpamvu yo gucika intege yo ku banyarwanda nyine mbabona ngo bacitse intege ndumva gucika intege bitagombye kujya mu myemerere yacu kuko duhanganye gihari ibyo ndumva byumvikana kereka ushaka ibindi bisobanuro bitandukanye cyangwa waje muri iyi mpinduramatwara atumva koze ubundi buri kintu cya mbere kibabaje ni ukuba n'umuntu yanapfuye ariko afadhali bwa gihari wenda twize ko tuzamubona nk'uko mwabinyandikiraga reka tuve kuri ingingo nk'uko nabivuga ndimo ndihuta ntabwo ndi butinde kuri mugoroba nuko nababwiye ko nigome kugira ngo nze tuganire ubundi gufata ikiguro kwa mugani kuri memorial ndagira ngo tugaruke ku zindi nkuru zirimo kuvugwa abanyamurenge twari twavuganye ariko ndabona batabashe kuza kubera iyi memorial nyine wenda bashaka ko ari muri za barbecue niki ariko narifuje kubaza kuri raditabuka gato tukaganira ku bintu birimo kubera hari iwabo ntabwo kugeza amagingo ntawe nabonye muri sitidiyo watse jambo kandi ingingo narivuze ko ndimo yivugeho ariko ndagira ngo tuyivuge mu magambo ahinnye kuko tuzabigaruka bindi mu biganiro bindi ni ikibazo kirebana nyine n'intambara ziri hariya numvise ko muri iyi weekend ngo abagore bashimuswe cyangwa ngo batwaho ubunyago n'imitwe irwanira hariya mu iminembwe uribaza uti none uratwara abagore bajyana hehe baraminyandikiye nshimire mukiza kingungwa tuzaba turi kumwe na muminsi iri imbere ko ari abantu baragushima biganiro maze iminsi ukora dushimire metre miri hari abantu bashima mu biganiro maze iminsi bikora ariko kuri mugoramukara tutashoboye kuboneka ariko mwambwiye ko muzashaka undi munsi mu minsi iri imbere mukaza tuzabigana birambuye wenda mu minsi iri imbere nimuza twinjira mu kibazo nyamukuru kugira ngo turebe umuzi w'ikibazo ariko ndagira ngo tujye ku kibazo kiri hariya iwanyu magingo aya ndifashisha imwe muri audio kuri ijwi rya Amerika kuko ibibazo by'intambara biri hariya biba byiza iyo bisobanuwe na bene byo ariko ikibazo gihari ni uko intambara ihari ni intambara kandi iyo abantu bashimuswe wa mugani cyangwa bakabwirengera uko twabivugaga biba bibabaje ariko nubwo tuvuga ibya Kirwanda ntabwo twirengagiza abagenzi bacu bava muri Congo. Reka twumve iyi audio ku bintu biri mu Minembwe. Ndakeka ari ni ya BBC, ntabwo ari ijwi rya Amerika.
Ku mvururu zivugwa mu misozi ya Minembwe mu ntara ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umwe mu bayobozi batwirwaneho witwaje intwaro uvuga ko kurengera ubuzima bw'abanyamurenge uyu munsi yatumenyesheje ko nyuma y'ibitero byagabwe ku gatandatu n'imitwe y'abamayimayi, ubu hari abanyamurenge benshi bashuyagiye kubera ko amazu yabo yatwitswe. Ikiganiro nagiranye nawe Kamasa Ndakize, umuvugizi n'umuhuzabikorwa wa Twirwaneho, yabanje kumbwira imitwe y'abamayimayi havuga ko yagabye ibitero ku banyamurenge.
Mayimayi Mutetezi, Mayimayi ya Kutumba, Mayimayi Rene, Mayimayi Mushombe n'uwitwa Irunga, abo bamwe ni abakorera mu karere ka Bijombo donc ahitwa za Masango, abandi ni abakorera ahitwa za Gikozi, naho Mutetezi akorera za Mutambara ya ubu yarahagarariye ahitwa Igongo ni hafi na Gipfuku. Iyo mitwe y'abamayimayi yaza kwihuza na Red Tabara ikorera mu matwa mu Marimba n'ahitwa Rumaradi, bateye imihana y'abaturage mu karere ka Bijombo, basenya imihana ahitwa Muranza, ahitwa Kiziba, ahitwa Nyakirango, ahitwa ku murambi wa Nyarwango, banyaga inka n'inshi n'ibituri amatungo muri rusange, bajana n'amateka y'abantu barimo abagore n'abana.
Hari imibare ufite y'abantu batwawe bunyago?
Abantu bazwi bajanwe ni abantu bagera ku 11 barimo abagore n'abana batoya.
Mwebwe muri Twirwaneho ntabwo mwahanganye n'iyo mitwe ya Mayimayi?
Urabyumva nawe ko nyine turi Twirwaneho twabashe kwirwanaho, ariko igitero cyari kiremereye cyane urumva ko yari koalisi y'abantu benshi, ntabwo twabasha kubasubiza inyuma rugikubita ko nyine tuza kubasubiza inyuma.
Ubu imirwano yararangiye bimeze gute?
Kuri none birahagaze ariko ntabwo bari kure cyane.
Baravuga ko batera bashaka iki?
Icyo bashaka ni umugambi wabo bafite wo kudukura mu gihugu, bavuga ko tutare bene gihugu, barashaka ko ngo badusubiza mu iwacu Rwanda, niyo mvugo yabo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ingabo za MONUSCO ntabwo batabaye?
Aho habereye ibitero ahitwa Muranza, mu mihana igera kuri itanu igize Muranza, ahitwa mu Kanogo, ahitwa ku Ijimbo, ahitwa mu Baturika, ahitwa mu Rushimisha. Aho ahitwa ku Ijimbo hariho batariyani y'igisirikare cya Congo, nta sasu na rimwe bigeze basohora mu gufasha abaturage cyangwa kubatabara. Ndetse na hafi ho gatoya ahitwa Kumugeti naho za Muranza, ni hafi na Nyakirango aho abaturage barimo baca bahunga, hariho indi batariyani y'igisirikare cya Congo, ariko nta kintu yakoze na kimwe kigaragaza ko bafite ubushake bwo gutabara.
None hari abanyagihugu bahasize ubuzima, hari abahunze?
Abaturage barahunze, hari abantu bahasize ubuzima, abantu bose bari konsantere mu mihana mike yasigaye ahitwa zaho Mugeti, ahitwa Kwirango, ahitwa Mugahuna, n'iyo mihana itatu n'isigaye irimo abaturage, abandi baracyashwaragiye mu bihuru. Tugeze uno munsi wa none hari abantu batarabasha kuboneka bagishwaragiye mu bihuru kubera ko nyine yari yarazahaje cyane kubera ubwinshi.
Kamasa Ndakize ho umutwe wa Twirwaneho twagerageje kuvugana n'igisirikare cya Congo ndetse n'ubutegetsi, ariko ntibyarishobokiye, tuzakomeza kubikurikirana.
Avuka murabyumva rero, ni ikibazo kindi. Intambara ziragatsindwa, abanyamurenge bagenzi bacu tubana kuri radio nyine ejo bakomeje kunyandikira ubutumwa bwinshi byo ku cyumweru, nkibaza ntihabaye icyabaye iki, bakabimbwira ariko urumva ni ibintu bibabaje. Mu gihe Leta ivuga ngo ikibazo cy'Imonimembwe ngo ntabwo cyihutirwa, muri etat de siege ya Tshisekedi yakoze, by the way, iminsi iranarangiye, ahubwo hasigaye iminsi itarenza n'itanu kuko iminsi 30 igiye kuba irangiye, yavuze yuko ikibazo kibera mu Minembwe ngo kitihutirwa, ngo ni ibibazo biri hagati y'amo. Uko byabyitwa kose, abantu barimo baricwa, abandi barashimutwa wa mugani. Kandi nanone muri Ituri abantu bamwe barapfa, no muri iki gihe cya Nyiragongo yahinduye ibintu. Turaza kugira ngo tunanyurukira i Rubavu mu kanya turebe cya gihugu cyitwa u Rwanda kitita ku Banyarwanda babo, urebe ukuntu Abanyarwanda barimo gutaka ubukene n'inzara, abavuye mu byanamazu yasenyutse kuva Nyiragongo ya 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 ruka ndetse imiti yitiga kurikiraho abanyarwanda ngo batangiye gufashwa ngo uyu munsi ngo rigwaramo kududu amakoro y'ibishyimbo n'iki baryamye hanze nta mashitingi naki mu gihe Kagame we yifotoza muri za basket n'ibindi byose turabigarukwa mu kanya nagira ngo tukiranga ku banyamurenge mbabwire ibihangane bagenzi bacu badukurikira cyose cyawe ntabwo cyawe priority wa mugani muri etat de siege ya Felix Tshisekedi usibye ko Tshisekedi we avuga ko kitari priorite cyangwa kitihutirwa utumwaje ndagusaba mu kanya nanyiri kuri cy'abanyamurenge bavuga ko ikibazo cyabo kitihutirwa ndabumva rwose amarira n'agahinda mufite ni ibibazo bikomeye ubwo ndizera ko kuri mugoroba nari nabonye muri bagenzi bacu nabwiye ariko ubwo tuzabigarukaho muri izindi nkuru wenda ndizera ko ejo kuwa kabiri reka mbanze nyarukire muri sozara ditahuka ndebe ndabona hari abashaka ijambo komunida alexi nimwe twaba tuvugana
ni ngiye bwana Serije ndagushoje urakoze cyane
komera cyane nizere ko mwagize Memorial Day nziza cyamu kirimo ukawegomye kubana natwe akanya gato ijambo rini ryanyu
urakoze cyane Serije yagenze neza ndi mu kazi turashimira Imana no kubika iduhaye ubuzima nyine kuko hari abandi bariho babuzwa uburenganzira bwabo hirya no hino ku isi ndagushuje nshuje n'abantu bose bakurikiye radio itahuka nifuriza n'abantu Memorial Day nziza n'imiryango yabo Serije nagira ngo ngire nanjye utuntu dukeya mvuga ku bintu watangiyeho ngira ngo wenda naribagirwa mere ku kintu cy'abanyamurenge uri uvuga mu by'ukuri abanyamurenge bakwiriye gutabarizwa abanyamurenge bariho barateranywa kandi wibeshya ko ariho abarimbura nta muntu ushobora kurimbura ubwoko bw'Imana ibyo bintu ntago bishoboka rwose yakwica abashoboye n'iki ariko azagera arambirwe kandi azageraho ukuri gutsinde ikinyoma ibibazo biriho biraba ku banyamurenge Serije nge n'igitumye kinini fata ijambo nuko ngira ngo mbihuze n'ibintu birimo biravugwa hano hanze mbere kikwara ahantu bijya guhurira birimo biravugwa hano n'amaradiyo yo hanze avuga ukuntu igihugu cy'u Rwanda nidukeneye igisirikare nidukeneye ingabo sinzi n'ibiki byose ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko abariho bicara bavuga gutyo impamvu bakagombye gufungura amaso bakareba kiriya gihugu cya Congo ni igihugu gifite ubutunzi burenze isi yose izi ubutungo bw'igihugu cya Congo ariko igihugu cya Congo nta bushobozi gifite bwo kurinda umutekano w'igihugu cyabo biva he biva ko Congo nta gisirikare ifite Congo nta gisirikare ifite ko ntago Congo yabifite igisirikare gikomeye ngo biriya bintu birimo bihabera ngo bihabere ntago bishoboka aho rero ni naho ngaruka abantu bifuza bavuga ngo u Rwanda ntago dukeneye igisirikare no dukeneye igisirikare gifite kiri professional wenda igisirikare twebwe iwacu twaba dukeneye ntago dukeneye igisirikare cyo gushyiramo imbaraga nyinshi nk'uko kaga yafashe ibintu byose bihagarariye ku gisirikare no ntabwo ari byo dukeneye twebwe ariko dukeneye igisirikare kigomba kurinda igihugu kikarinda abanyagihugu kuko already ibintu birimo muri kariya gace igihugu cy'u Rwanda gifitemo amaboko 100% ntabwo rero mu myaka n'imyaka iri imbere igihugu cy'u Rwanda gishobora kuzicara ngo gitungane cyumve ko ibyo byakoreye abandi bidashobora kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo bishoboka ibyo ntabwo bishoboka biri mu bintu by'amasezerano y'ibitabo by'Imana ibyo bintu birahe ntabwo uzajyaho ngo wica abantu ugire gute ngo nurangiza wicare ngo utuze wumve ko ngo utuze tungane ntabwo bizashoboka igihugu rero cya Congo niyo mawenda
ndagira ngo nkubaze wowe ushingira ko ingaruka plitale zizagerwa ku banyarwanda mu gihe wenda ibyo bihugu bizamaze kwiyoruganayizinga cyangwa bimaze kugira imbaraga bizivanza bigakora vengeance ku banyarwanda
ibyo bintu birashoboka ibyo bintu birashoboka rwose kubera ko ibihugu byose bigira abantu babaheza nguni urumva abantu babaheza nguni rero bashobora kuzagira kuko biriya bintu abakongomani bapfuye ari benshi abo bakongomani bashobora kugira imbaraga bakabashaka kuba bashaka kwiven gukora evangelize ku banyarwanda ibyo bintu byashoboka ariyo mpamvu dukeneye igihugu gifite igisirikare igihugu kiri igisirikare kiri professional kandi dukeneye igihugu gifite politique nyayo yo kubana ububanyi n'amahanga neza kubyo ibyo bintu bishobora kuzaba bikarangirira mu masezerano bitagiye mu ntambara so rero igihugu cya nsubiye ku gihugu cya Congo niyo mpamvu Tshisekedi avuga kuriya ngo ikibazo cyanuza cy'abanyamurenge ntago kiri ngombwa n'iryari ubuzima bw'abantu butabaye ngombwa ikintu cyose reba bino bintu biba bya mother nature biba reba ukuntu ibihugu amareta ahaguruka agashiramo imbaraga n'ibiki naho biriya ni abantu bahaguruka bakica abandi igihugu cya Congo rero ntago kiragira ubwo bushobozi niyo mpamvu abantu bakikije Sadeke abantu bakikije kiriya gihugu cya Congo bakwiriye guhaguruka bakastepping up bagahagarara ku gihugu cya Congo biriya bintu bigahagarara kwica ikiremwa muntu amaso amanywa y'ihangwa abantu bareba bakumva ko ari ibintu nyine normali n'ibiki ntago biriya bintu birimo kuba muri Congo ari normali abanyamurenge ni abantu nk'abandi bakwiriye n'abandi bose bariho bapfira hariya ni abantu nk'abandi bakwiriye guhagararirwa bakavugirwa ikindi nsubiraho watangiriyeho ni ikibazo cya Karasira mvuze nashimye ko wanatanze ingero Nelson Mandela yafunzwe imyaka 20 ingahe Nelson Mandela ntiyigeze yinjoyinga abana be Nelson Mandela ntiyigeze yinjoyinga umugore we urumva ni ibibazo byose murabizi nta nubwo yigeze ava no muri prison ngo aze akora iki akora vengeance nk'uko yababajwe yagize gute ariko ikibi ni iby'abantu bagomba kumenya ikintu cyose demokarasi uretse no muri demokarasi nkanjye umumizirima nemera Islam intumwa y'Imana Imana iha amahoro n'imigisha Imana yayi provesi kwimuka urumva umuntu arushigikiwe n'Imana ari intumwa y'Imana yayitegetse kwimuka Maka ariwo mujyi yavukiyemo ijya Madina kubera ko Maka ni amahoro yari ifite hari abantu bayihigaga n'ibiki ijya Madina nuwa ngo nayo yarahunze mu by'ukuri intambara zose zagiye ziba n'iki ni intumwa y'Imana kuko Imana itarimbuye abantu bose ngo igire ariko Aburahamu uko byagenze byose abantu basenga barabizi Aburahamu yataye abantu be kubera ko yabonaga nta bemera barimo ajya gushaka ajya kuba mu yindi sosiyete azakuramo abemera baza nyuma aza kugaruka ku bantu be ibyo ni ibintu niyo mpamvu igihe cyose demokarasi ni igira ibitambo bariya rero nk'abantu nk'abakarasira bariya ni abantu biyemeje kubera umubabaro n'ibiki byose biyemeje guhaguruka bumve ko babipfira birashimishije cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuba uyu munsi hari abantu nk'abakarasira birashimishije kuba uyu munsi hari nk'abandi ba Bernard Ntaganda birashimishije cyane kubona hari ingabire n'abandi benshi bariho bagira buriya hari ikintu iriya leta yibeshya ko kwica abantu kuko bazi uko ngo urupfu ari cyo kintu cya nyuma kandi nibyo koko abantu bose batinya urupfu nta muntu udatinya urupfu ubaho kuri nosi ntawe ariko warutinya utarutinya umunsi itariki byose iby'Imana yanditse uza inzira irahari wajya muri politiki utayijyamo kuko biri abantu Karasira abantu bavuga ko ari muri politiki ariko bimwe abanyarwanda bari confused badashaka kumva badashaka kumenya uyu munsi nuko bashaka kwitandukanya na politiki ni igihugu ngira igihugu na kimwe kuri nosi kibaye
Alexi reka nkubaze ko ugize neza no kubigarukaho ko ndagira ngo tuniganira niba ugifite umwanya ntugiye kure kuko ubaye nk'ukomoza ku bintu byinshi babiri mu twe abanyarwanda ubundi politiki ni iki arya abanyarwanda bagira politiki ikintu gikomeye cyane kandi politiki ni ibitekerezo nk'ibi ngibi bifasha leta cyangwa bifasha inzego z'imiyoborere y'igihugu kwimprovinga no gukora ibyo abaturage bashaka buryo umuturage yavuze ibitekerezo bigashyirwa mu bikorwa aba yakoze politiki nubwo atayikoze direct ariko yayikoze yunganira leta kugira ngo leta improving uko yayobora igihugu abanyarwanda n'abantu bakora politike ariko bakaba mbere mu kuduha ibitekerezo burya baba bakora politike ubwo nuko nitwe tuba turijwe ryawe ariko nibo bakora politike biciye muri twebwe comrade Alexis
cyane rwose ibyo nicyo niko bimeze nibyo najya ngusobanure nasobanuraga cyane abanyarwanda bari nk'ubuyu munsi umuntu uri utwumva aravuga ngo ah ngo bari yango nakazi kabo ngo bazazira politike niki ariko bakibagirwa ko politike iri mu bintu byose munyarwanda ibyo haha ibiciro bishirwaho n'abategetsi uvuga ngo ni politike ibiki ibintu byose ureba n'uyu munsi ubutaka bwawe wahawe gakondo warazwe n'ibiki byose baraje barabukwambura wabwambuwe n'abandi wabwambuwe n'abantu b'abanyapolitike bitwa ko bajya muri iriya myanya bari mu ngo watoyi utora gute umuntu uzoka kwambura ibyawe gakondo munyarwanda haguruka umenye uburenganzira bwawe witinya urupfu imana ushobora kuryama kuko buri munsi burya buri munsi turapfa nuko abantu tutabimenya turapfa ariko umunsi wacu kubutaragera abamarayika badusubiza imana idusubiza umwuka tukabyuka tukajya mu kazi ukigira igitangaza n'ibiki byose ariko wagira iherezo ryawe rirahari munyarwanda wikwicara ngo wumve ko utera hagati mu byinyo ubone ko Aimable Karasira baramukunze n'ubundi buriya aravuga cyane n'iki ariko ibyo avuga ni ukuri ibyo avuga ni uburenganzira bwe ukomeza guhonyora abantu n'ibiki abahonyora ariko azi iherezo rye nawe rirahari kuko hari benshi bamubanjirije nabo bagize ntabwo iherezo ryabaye ryiza kandi bimwe birimo biragenda bigaragara uko tayavugwaga mu myaka ishize ntabwo ariko uyu munsi iriho igaragarwa irimo iragaragazwa nayo hagati yanditswa mu bitabo n'ibiki byose ibyo nibyo abanyarwanda bakwiriye kumenya nk'ubu turavuga aka kanya umuvandimwe nk'uko Kasiyena Muhanga nawe ari mu bibazo nk'ibyo ngibyo ariko nshimire cyane imiryango imwe n'abanyarwanda bamwe bahagurutse iki ni ikintu ubundi kinyoma ntabwo kijya gitsinda ukuri ahubwo ikinyoma gitsinda ukuri kubera ko babanyakuri bicaye bagaceceka nta munyakuri ukwiriye kwicara ngo agaceceke umunyakuri igihe cyose agomba kumenya ko ahari ari kumwe n'Imana kandi akemera gupfira ibyo yemera akabihagararira rwose akumva ko yabipfira uko niko kuri niko bimeze kandi abanyarwanda niduhaguruke twe gukomeza gushirira kunyazo cyangwa uko wabyita kose nk'ubushwiriri cyangwa se inyamaswa imbata buri imbata serije imbata ni igishuhe ngira ngo gishobora kugenda kikagwa muri toilette ikindi kikaza kikagwamo ikindi kikaza kikagwamo byose bizigashiriramo rero twebwe abanyarwanda Imana yaduhaye ubwenge nitubukoreshe yaduhaye amaso yaduhaye amatwi yumva nitubikoreshe turebe twange ikinyoma aho gituruka cyaba ari mu moko cyaba ari ku mukire cyaba ari ku mukene kuko umukene akeneye kubaho umukire akeneye kubaho umukene akeneye umukire akeneye umukene ibi bintu byo kubaho abantu turi nyirabuheri twese n'ibiki oya tugarura umutima ko hari Imana ibi byose turimo twirukanwa kuri no si wigira igitangaza n'iki byose uzabisiga uzagenda byanjye bikunze wanze ukunze uzabisiga uzagenda n'abandi abakubanjirije barabisize bwana Serge urakoze cyane
Comrade Alexis ukiraho hari ibitekerezo nagenda kirangaho we nagira ngo numve icyo bitekerezaho bamwe mu bo tuganira barambwira bati u Rwanda rwicara ikirunga Gana Serge u Rwanda rwicara ikirunga reka ndebe niba mbubona neza n'abaca imigani nka Comrade de France baciye imigani myinshi cyane ndaza kuyigarukaho nyine ati Serge komera baca umugani mu kinyarwanda ngo akamasaka zacinka kazivukamo kagatangije intambara turumva se ati se urumva se kaga atari akamasaka zacinka koko niko mbyemera wa mugani ubwo abakuze bajye badukebura nyine twe tukiri batoya tutazi n'imigani y'ikinyarwanda wenda bajye batubwira ariko reka tugare ku kintu kirema n'amategeko kuko hari abantu bavuga bati iyo umuntu itegeko ararihanirwa hari n'ababinyandikiye bati kuko abatwumva bose ntabwo bivuze ko biyumva mu murongo twe turimo njye navuge ni nta tegeko na rimwe muri Rwanda ngiye nubaha amategeko yanditswe n'umunyagitugu yo kudukanda no kudufunga ntabwo ari amategeko ndeba ariko itandukanyizo ngiye mbivugira mu mahanga mbivugira hano muri Amerika ndamutse ndi mu Rwanda baba baranyishe baramfunze naraburi birengera bitandukanye n'abantu nkakarashyira ubivugira kuri abutaka none bakaba bavuga ati dore itegeko yishyiri niri 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 natanze urugero emerikano muri amerika yaravuga ati amategeko ntabwo atureba Nelson Mandela yaravuga ati amategeko ntabwo atureba amategeko yose adukandamiza amategeko yose tubuze uburenganzira twebwe ntacyo tubwiye iryo ni ihame ku bantu bashaka uburenganzira nubwo nka Mandela yiswe mu yiswe eteraliste emerike yiswe ibindi simbyibuka wenda muzabimfasha ariko bageze ubwo bahinduka intwari bandikwa muri ibyo bihugu isi na barekonayizinga ku isi ubu ni abantu b'intwari ku isi nubwo nka emerike yabaye intwari atakiriho ariko yasize legasi ituma birabura bagira ijambo natwe twaje turabimukira niko nibabyita turi hano tuvuga tuti iyo atabiko ntabwo twagumye kuba ahangaha bitewe n'ibintu bya segregation y'uruhu muri kino gihugu haracyari improvement ariko uwo murage uzahoraho Mandela afite ibyo yakoze uwo murage uzahoraho ariko ndavuga iwacu iwacu hari abanyarwanda bafite amategeko agomba kubaha ndabizi mushaka muri n'intore nta kibazo ariko turi abanyarwanda twaganira tukamenya aho twahera tunaganira amategeko yabogamye ababogamye ariko nemera ko n'ibyo ushaka kuvuga ati dufite amategeko ariko twubana uburenganzira bwa muntu umuntu akagira n'ijambo akanatanga igitekerezo nibi twavuze bya terapi nabyo byarashoboka ariko byakorwa mu gihugu tumaze kwikiza akaga nk'uko abantu bajya babivuga ariko sinagira ngo numve utekereza kuko nabonye abantu banyarukiro bitandukanye kuri iyi ngingo ndagira ngo numve uko wabyumvise n'uko nawe watanga igitekerezo
urakoze bwana Sheje kongera kuma ijambo mu by'ukuri buriya ibi byose wumva abantu bavuga ni ba bantu babaheza nguni twebwe iyo turi kuri radio ntago twanga amategeko dukunda amategeko ariko amategeko aciye mu buryo areba buri muntu wari wese ahana buri muntu wari wese apana amategeko ahana abantu bamwe cyangwa ashirwaho kubera agatsiko runaka kuko karasira urebye ibyazira n'ibiki byose nta tegeko yigeze yica ibyo avuga ni ukuri kandi ibyo avuga ni uburenganzira ubundi ukagomba kwibaza ubundi amategeko mu by'ukuri abereye iki ku bantu amategeko abereyeho kugira ngo abantu babashe mu by'ukuri mu kubana neza bakurikije amategeko ntawubangamiye wundi ariko bamwe muri twebwe bafite Imana iha ubushobozi bakagera muri izo nzego bahindura ya mategeko bakashyira mu buryo bubavugira bubarenganura burenganya abandi ayo ntabwo icyo gihe ntabwo riba rikiri itegeko riba ripfuye itegeko ureba nko mu muhanda amategeko yo mu muhanda burya umuntu uri mu muhanda uwo ari wese akurikiza amategeko niyo atayakurikije uretse wenda nk'abayarinda ariko burya nabo hari aho bagera ayo mategeko akabana kuko ntabwo umupolisi ashobora kuviyora amatara akagonga umuntu wari ufite rayiti ngo agapfa ngo narangize uwo mupolisi ngo azagende ngo abikire ngo nuko ari umupolisi yabizira kubera ko nawe agomba
kujya umupolisi utari muri ya emergency umupolisi utiruka njya gutabara yubaha amategeko abikora arimo gutabara yiruka
oya burya nawe arinjira gato yagatanga sinyare n'iki noneho akabona kugenda ntabwo agenda ujye uzibona zino za ambulance niko zimera ziragenda zikagera ahantu ubona ari danger ikasirowinga down n'iki ikabona ko abantu bamubonye ikagenda urumva nubwo urumva iba ihagaritse abandi bantu bari bafite right rero nibyo niyo amategeko nicyo abereyeho amategeko ntabwo abereyeho kugira ngo akandamize bamwe ngo avugire abandi no itegeko ni itegeko ku muntu uwo ari wese abanyamerika nibo babivuze neza no one is above the law no one donc bivuga ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko nta n'umuntu uri munsi y'amategeko itegeko ni itegeko ntawe uryanze kandi iryo tegeko umuturage aba yararitowe riba rizwi ariko amategeko ari iwacu ni amategeko ashyirwaho kubera sisiteme ihari avugira sisiteme rero kubera ko abanyarwanda batwubatsemo ubwoba bwa bwoba nyine bwa cya kintu twavuze ngo urupfu kuko ikintu agatsiko kazi ni ukwica niyo mpamvu wumva abantu nk'abo ngabo nyine baguhamagara Serije bakwandikira bagutera amacumu mu bintu nk'ibyo ngibyo ndumva aricyo nabivuga urakoze
urakoze cyane komere direct reka nihute kuzimya na ifite ni umbara gitezo cyangwa gutanga cyangwa wagushije kuri mute mikorabira cyafunguye nta bandi bantu mfite bashaka gufata ijambo nkeka ko barimo bararyinyama barbecue hirya no hino wagushije kuri mute wenda kugira ngo utagira za interference hagati yanjye nawe mikorabira cyafunguye uraza gutanga ibitekerezo ku ngingo zikurikiraho mu minota 30 zaba dushoje rwose ngiye kwihuta ndagira ngo mbere yuko tugira kuzindi mwabonye interview babenshi yakozwe na Kagame kuri Telesnek Monde cyangwa TV5 Monde y'iminota igera hafi kuri 55 ku minota 60 ikintu nyiramuvuye kuri interview ya Kagame ni ikintu cyo kwita abantu abajura Kagame yinjiye mu Rwanda nta kintu azanye Kagame niwe mubilioneri wa mbere abanyarwanda bafite uyu munsi umushahara we atunze umushahara we afite cyangwa ingano y'ubutunzi afite ntabwo yavuye mu mushahara uzi Kagame kugira ngo avuge ati ndagije imana n'umujura bagahima barudasingwa ariko sindabona umuntu uzi neza ko ibintu atunze atabivanye mu butunzi bwe ariko buri gihe cyose akita opozisiyo y'abajura narasetse ndavuga ariko twumvikane ese kuko birakwiye kugira ngo abanyarwanda barabigi ko Kagame ubutunzi afite nta hantu yabukuye ntabwo ari amafaranga ye si umushahara we burya n'igisambo hari aho kigera kikiyumanganya kigacisha makeya baramubaza bati opozisiyo ntabwo ikorera mu Rwanda wafunze opozisiyo Kagame kugira ngo avuge opozisiyo akajya kwita abantu abajura ese ndagije imana ubundi ko ari muri societe civile harya societe civile nayo ifata muri opposition ya Kagame societe civile nayo ifata muri opposition ariko sicyo kibazo cyanzinduye angaba icyanzinduye no kugira ngo ahere kuri Ingabire ati Ingabire akora na FDL yahamijwe ibyaha byo akora na FDL ndagije imana yavuye ahangayibye Teo Jean Rudasingwa wari muri cabinet yanjye yavuye ayibye nabo bandi bose ntasubiza impamvu bambwira ati wafunze urubuga rwa opposition nta gupoza ikora mu Rwanda ahubwo akatubwira ko abopoza bari hanze ari abajura ubu Kagame uramutse ukorewe audit iri serious rwose nta kubera sibyo ko tunayikene audit kuko turabizi uri umujura indege zigera kuri eshatu zawe wazigura iki imitungo Crystal Ventures wigwijeho Rusagara yankoreye ikiganiro cyiza kuri radio atwereka uburyo Crystal Ventures ifite ubutunzi hafi bwa 90% ibyo bintu wabikuye winjiye mu Rwanda ntacyo ufite usigaye wambara marinete wambara amasaha ahenze abana bambara amasaha amenyo waragoroje n'ibindi byose ntacyo bitwaye ubikoze umushahara wawe ntacyo bitwaye ufite amarange rova buri mwana afite range rova n'abana badafite akazi bari abana badafite akazi bafite za range rova z'ibihumbi hafi 70-80 abana biga muri Amerika cyangwa bize muri Amerika nkurikije umushahara wa Kagame afite ntabwo yakucyura school fees z'abana be muri Amerika bagera kuri 4 ntabwo yabishobora Kagame ahembwa miliyoni 3 nako ahembwa 12 by'amadolari umushahara we ni 12 by'amadolari ku kwezi ubwo nakoze aronsoma 12 by'amadolari y'abanyamerika ku kwezi niba mbibaze neza mwaza kumfasha wenda cyangwa ndeka ni miliyoni 12 ndagira miliyoni 12 niba nibuka ahembwa miliyoni 3 z'umushahara agahembwa miliyoni 3 zo kurya mu rugo ni miliyoni 12 z'amafaranga y'amanyarwanda sinzi niba wenda ni 12 niba nibuka neza twize kujya kubigana nawe nshobora kuba nibeshye wenda mwankosora mukafasha ntabwo na verifiye mbere kumvuga kuri iyi nkuru nta kuntu waba ufite abana 4 bize muri Amerika uhembwa miliyoni 12 kandi ugomba kurya no kunywa no kwambara kandi ibyo atarimo yandi namugendaho asanzwe ku ruhande ntabwo bishoboka Rudasingwa twarabanye mu ihuriro yabaye umuyobozi wacu kugeza bimunanere igendera mu mwaka wa 2016 akazi yakoze tukamushimira yagiye aza kuri radio twaraganiriye twaje tuganira ku ruhande te kuri radio yatwibwire ko amafaranga ba Kagame yagiye mu rugendo uko bayamuhaye niko ayatwara nubwo ataya depansa ntabwo yagarura mu isanduku ya leta harya ubu ministre wa finance ndagije imana iyo wahaye umuntu friend mission ntayi depanse cyangwa ntikoreshwe uwo muntu akubita iba money pocket agahita ashyira mu mufuka bamugenera 10,000 ngo iyo agiye guhura n'umuntu uwo ari wese ntabwo bivuze ko asengera inzoga z'10,000 cyangwa agaburira agura umuntu ibiryo by'10,000 buri gihe ahuye n'umuntu bamujyana 10,000 10,000 ngo byo kwakira uwo muntu ayo mafaranga yose ajya he harya iyo audite iramutse ibaye umujura yaba ndi ntabwo naje kuvugira ndagije imana cyangwa ba Theogene cyangwa ba Gahima cyangwa ba Ingabire yavuze muri interview abonanya ngo n'abanyarwanda babyumve ko dufite umugabo w'inyirabuhira guhanga ureba umuntu wese akamwita umujura kandi yatwaye imitungo yabo imitungo yabo yatwaye ntabwo yiteje cyamunara ngo noneho amafaranga avuyemo ajya mu isanduku ya leta amazu y'abantu baguhunze yabaye za safe house cyangwa amazu y'abaguhunze niho yafite mu biganza byawe umwe ngo warayagurishije wenda amafaranga yashyira mu butunzi bw'igihugu ajyana no mu misoro wenda yubaka n'amashuri itanga n'amashanyarazi nanabyumva ahubwo imitungo y'abantu warayitwaye abana abacuruzi warabasenyeye ubasubiza ku isuka imitungo barayitwara uwanyuma tuvuga cyane n'urujugiro rwigaragara tubigarukaho simbigarukaho kuvuga ngo Kagame arita abantu rero ngo bavuze ngo opozisiyo warayikumire gukorera mu Rwanda ngo ni abajura umujura ni Kagame byumvikana umutungo afite ntabwo yawigondera ibyo byumvikana ntabwo nibutinde kuri inkuru reka menye ivuyeho mbere yo kungaruka kuri Alex atanga igitekerezo reka mvuge ku nkuru nanone ya Rubavu twihuta abaturanyi bo muri Rubavu bamaze iminsi bahuye n'insanganya bitewe n'ikirunga cya Nyiragongo ikirunga kimara kuruka cyangirize byinshi muri Congo tugira amahirwe n'icyajya mu Rwanda abanyarwanda bahuye no nuko habaye ubutaka cyangwa taramburama y'ubutaka ibintu byinshi birangirika taramburama de la terre cyangwa uko abantu babyita byajya byageza ubutaka bw'u Rwanda n'amazu menshi hari imiryango irenga 2,000 mu Rwanda amazu yagiye yangirika muri Ruzarubava amazu yarangiritse yaranasetse burundu ntabwo ashobora kuyasubiramo abo bantu ni impunzi mu gihugu cyabo nababwiye ukuntu bavuze ngo aho iriya mirongo yagiye ifatagurika bivuze yuko hari ahantu ubutaka bwagiye busatagurika bugasa nk'ubutandukana usibye ko numvise ko abashakashatsi murebana n'ibirunga bavuga yuko hazongera asubirane bizafata ikindi gihe ariko hazasubirana bavuga bati mwigira impungenge ntabwo wazariduka ngo wenda ngo banavuge ngo birarangiye ubutaka bushobora kuzasubirana nyuma y'ikindi gihe kirekire ariko ikibazo kiri ahangaha ni abantu bagizweho ingaruka n'iriya Nyiragongo uyu munsi ya minisiteri y'ibiza idashaka gutabara ngo ibafashe abanyarwanda bishyura misoro abanyarwanda bishyura umusoro nicyo kintu cya mbere cy'ikubitiro kandi minisiteri igiyeho ibigeraho abeza n'ababi abantu bahuye n'inkangu bahuye n'ibirunga bahuye ibintu by'ibiza byose ntabwo bateguje inshingano ya leta ni ugutabara abo baturage ejo ku cyumweru tariki ya 30 nibwo abaturage icyumweru cyari gishize harashize iminsi umunani kuko inkangu afe ikirunga cyarutse hari tariki umutingito murakoze cyane ikirunga cyarutse hari ku wa gatandatu tariki ya 20 hari muri weekend yindi tariki yingi turangije hari tariki ya 20 mumfashe tariki ya 22 tariki ya 22 ndakeka ari ku gatandatu kuva 26 kugera tariki ya 30 nta muturage n'umwe wahuye n'uyu mutingito leta yigeze ifasha batangiye kubaha utugori n'umuceri n'udushyimbo ubu ngubu. Kagame aricaye hariya ari ifotoza Kigali ahuye na Emmanuel Macron, yicaranye n'amateleviziyo za TV 5 Monde, yibereye muri basikete hariya ari ifotoza na Nyiramonga. Ahandi habaye disaster nk'iyi, umukuru w'igihugu ahagarika ibikorwa nk'ibi ngibi bya Rwaziri, wenda Macron birumvikana yari yaje gusura u Rwanda, ariko nk'iriya mikino ya basikete ni gute atayihagarika, agakora urugendo akagira ubavu akajya gusura abaturage bafite ingaruka z'imitingito kugeza amagingo ye iyeyo ku ikubitiro ntacyo yabahaye. Niba agatabaza ajya gusura abaturage bafite ikibazo cy'umutingito akarinda avayo nta bigori abazaniye, nta muceri, nta shitingi, Kagame ko kwigumira Kigali kugeza n'uyu munsi yibereye Kigali, afite imiryango, afite amafamiye arenga 200,000. Ubwo ndavuga famiye n'umuryango wose, ariko muri iyo famiye harimo abantu batandukanye, ubwo wakubana nombre z'abantu bari muri iyo famiye sinzi uko bangana, ukambwira ngo uyu muntu ahakaye gaciro abanyarwanda. Ni ibintu bibazo bibabaje banyarwanda, wenda kuri izi ngingo ebyiri reka meneke ahangaha, noneho ko muri de Alexis abe yatanga ibitekerezo ko turi icyari kumwe, ariko n'ibintu bibabaje ari kuri TV Telesec Monde yivugira opposition ko ari amabandi ari abajura, ubundi abaturage be bahuye n'imitingito n'ingaruka za Nyiragongo ntacyo abafasha. Umugabo yibereye hariya arimo arakira abakinnyi wenda ba basikete, ibyo ni uburenganzira bwe, hari ifotoza na ba Mutombo, hari ifotoza n'ibindi byamamare bya basketball byakinnye muri Amerika, ni uburenganzira bwe. Ariko se abanyarwanda nzabibuka ariko abanyarwanda bapfuye bashize, ni ikibazo nibaza kandi numva ko buri wese yagombye gutanga ibitekerezo. Reka tunyarukire Rubavu twumviye audio mbere yuko mutanga ibitekerezo.
Kuryama byo aho turyama nawe mwahabonye ko twiryamira muri shitingi ni kari akantu twarunzarunze. Kurya rero ni kwa kundi Imana ubona umuntu w'umuvandimwe akaza akaba gutere nk'akantu ibiza bitagezeho ukabona ukafashisha ako kantu. Cyumbitse hanze turakambitse hanze.
Igikoni cyose cyaguye hasi, n'ibyumba byose byaraguye, n'inyuma hose harasataguritse, ariko aho bageze ahangaha ndambaraga ngifite. Ndi kwibaza ukuntu uko nzagera gushinga inzu bikanyobera, ahubwo byari bikure mukanzabira ng'ubufasha.
Kuri iki cyumweru abaturage batangiye guhabwa ubufasha bw'ibanze bugizwe n'ibiryamirwa, shitingi ndetse n'ibyo kurya. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu muri aka karere ka Rubavu, Deogratias Nzabonima, avuga ko ubu bari guhabwa ibyihutirwa.
Abakenera ibiribwa murabona turimo turabaha ibiribwa bitandukanye, ibikoresho byo mu rugo birimo ibikoresho by'isuku, ibikoresho byo kuryamira, ibikoresho byo kubasha kubaho mu gihe tugishakisha ibisubizo birambye. Ndetse muri bo hari abo twakodeshereje amazu yo kubamo bitewe n'uko ayo bari bafite yaguye hasi. Dufite n'amahema tuza kuba dutije cyangwa se duhaye abadafite aho bashobora kubona gukodesha.
Bamwe mu bahawe ubufasha barashimira Leta y'u Rwanda ikomeje kubitaho.
Ewe, ndishimye cyane. Abana banjye bari bafite inzara babunari nubatse nabuze ihema ryo gushyiraho, none mbonye ihema ndishimye cyane. Imana ibahe umugisha.
Ndi hanze twagize gushya dushaka uduti turatugonda n'abana banjye batanu, ubu twari turimo ndahema narakikije amasupanete n'ibindi bishanga bibonetse, ariko nshimye Imana ko mbaye agahema ngaba ngiye kubaka ngaba ngiye no kujya. Imana ibibambere n'umugisha.
Usibye ubufasha kandi, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Kayumba Olivier avuga ko abaturage bazanafashwa ku buryo burambye kongera kubona aho baba, gusa bizaterwa n'amakuru atangwa n'abakurikirana iby'imitingito.
Ibi byose bizakorwa ari uko imitingito irangiye burundu kugira ngo bashobore gutangira gusana, ariko ibikoresho byo biratangira kuboneka. Ariko tutegeze ko abashinzwe gukurikirana iby'imitingito batubwiye ko birangiye.
Imirenge yibasiwe n'imitingito irimo Rugerero, Rubavu, Gisenyi na Nyamyumba. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwasabye abo inzu zabo zasatuwe n'umutingito cyangwa izasenyutse burundu bashaka guhita basana kurindira ubujyanama bw'abahanga mu by'ubwubatsi bari gukora inyigo igamije kwirinda ko mu bihe by'imitingito nk'ibi hajya hasenyuka inzu nyinshi. Nubwo hakibarurwa inzu zangijwe n'imitingito kuri ubu imaze kugabanuka muri aka karere kugeza kuri iki cyumweru, mu karere ka Rubavu hari hamaze kubarurwa inzu zirenga 180 zashegishwe n'iyi mitingito ku buryo bukomeye.
Naditahuka igihumbi magana inani njye nakoze aronditsoma mvuga ibihumbi bibiri kuko buriya hari abandi bashobora kuvuga bati ntabwo mwatugezemo kandi uriya mubare nawo ushaka kuzakomeza kwiyongera. Navuze iyi miryango ubwo ni inzu nyine ibihumbi bibiri ukuba abantu baba muri izo nzu cyangwa iyo famiye ukangura uko babangana. Nyuma y'iminsi igera ku icumi nibwo bahawe utwo turyo niko natwita. Gatabazi yagiye ku ikubitiro ari ministre wa local government bamutakira inzara bafite. Jean Pierre Mushimiye coordinateur wacu mu Bwongereza ni we wakomeje kumbwira ati Serge tutabariza abantu twazima kuva ku rugendo rwa Macron mubaza ni bimeze bite ko ntabwo nabikurikiye arabitubwira. Nje ntabwo nanzi ko bari abantu nta kintu bahawe ariko kumva ko ejo nibwo batangiye kubaha ibintu byo kubatunga. Ndibaza ni umuntu wavanywe mu nzu ye umuntu wa kubera umutingito cyangwa bamwe ngo nagende bagataye kuvuga ngo buriya butaka buriya bugiye kuba ubwa leta ntazojya kuhagaruka akamara iminsi icumi nta kintu namo cyo kurya. S'il vous plait ministre wa local government yarahageze ngo kwikubitiro akigendera nabo ukambwira ngo dufite leta. Reka ngaruke kuri iki byo mutangiteze kuri iyi ngingo mbere yuko njya ku zindi ebyiri zisoza. Ndabona Comrade Maitre Ignace Rusagara muri studio nawe. Comrade mwamutwumva?
Ndabumva cyane Comrade, mukomere cyane.
Komera cyane, ende Happy Memorial Day nizere ko yagenze neza cyangwa ukirimo.
Seje Memorial yagenze neza, ku ruhande rumwe biba bidushimishije. Kurundi ruhande ariko bikadutera n'agahinda iyo tubonye igihugu nk'iki ngiki kibasha kwibuka abantu bagize uruhare kugira ngo kibe icyo kiri cy'uyu munsi ariko ukabona iwacu ho ntibishoboka ni ukwicana gusa abantu bica bagenzi babo abo bitwa ko babanye muri struggle abakomrades barahigana. So turishima kubera tureba Amerika uko imeze ariko nanone bikadutera agahinda kubera kwivuko iwacu ukuntu biba bimeze. So nuko nko bimeze rero ni ukwishima no kubabara.
Urakoze cyane. Usanze turi hagati mu kiganiro, iyi nkuru imaze kuba nk'iya kane tumaze kuganiraho, wenda twatangiye kuya Karasira tuvuga kuri Ntamuhanga, tuvuze kuri interview ya TV5 Monde, tuvuze no kuri aka baturage ba Rubavu. Tumaze kuvuga ku nkuru enye, ubwo wenda watanga ibitekerezo ukurikije aho wumvise ushaka gushimangira ijambo ryanyu.
Ndagushimiye Comrade, ntabwo ndi bugutindire, nakomeje kugukurikira nubwo bitari neza kubera ahantu ndi, ariko ayizo nk'ibyo bintu nk'uko wagiye bivuga nanjye nagiye nkurikira ndeba ibirimo bibera ku isi. Wenda mereye ku nkuru ya Karasira, ku bwanjye abantu bose baranabizi ko Karasira yari ikibazo kuri ba butegetsi bwari no kureba abantu baravuga benshi ngo bari baratinze, ariko ntago wenda najya mubwira batwumva ko batari baratinze kubera ko babishaka ko bamukunda ko bari bamugiriye impuhwe, ahubwo buriya bari barabanje gukoresha uburyo bumwe buriya bagerageje kuroga Karasira, noneho Imana ikinga akaboko atinda kuba uko babiyifuzaga. So babonaga rero Imana yarakinze kuko kubasanga nta bundi buryo nta kundi kuntu byagenda bahitamo kumufunga. Biriya rero usanga ni ya mikorere yabo isanzwe n'ubundi ni imikorere yo kwikiza abantu, babagerekaho biriya byaha byatumye njya gusoma rya tegeko ya tegeko bashingiyeho bamufunga ngira ngo ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ni mu by'ukuri ni itegeko nakubwira ko nta kindi rigamije usibye kuvuga ngo hora n'ugupfuka ni ukudoda iminwa y'abantu ni ugushyiraho zipu bakazipinga nta kindi kintu mu by'ukuri iryo tegeko rigamije so ni ibintu bitangaje ariko ikintu cyantangaje ni Karasira kuvuga ko icyo bamuhora ari uko yahaye ishingiro jenoside yakorewe abatutsi sinjye ahubwo nabanje no gukeka nawe ni se wenda ni jenoside yakorewe abahutu barimo bavuga ko ariyo yahaye ishingiro so ukibaza rero niba Karasira yarahaye ishingiro se jenoside icyo bamufungira noneho ni ko ntekereza ko ngo yakabaye afungwa kubera ko atayihaye ishingiro ariko buriya nyine ni ya mateko yabo badoda badoda uko bashaka noneho ugasanga banayadoze macuri bayidoderaho so Karasira rero niba yarahaye jenoside ishingiro ntabwo yagombye kubakurikiranwa kuko ubwo bivuze ko yemera ko jenoside yabaye kandi atanayihakana atanayipfobya ahubwo ayishingira so ni ibintu rero bitangaje ariko abantu bamenye ko Karasira bamugeze amajanja guhera kera bakoresheje amarozi ayo marozi ntiyamuhitana ubu ngubu rero buriya nibwo buryo basanze bagomba gukoresha umunota wa nyuma kuko ibindi bari baragerageje Imana yakinze akaboko kuri nta muhanga wa Karasira Serge ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi ariko ni ibanga rizwi na bose ko ari Paul Kagame ushaka igihanga cya nta muhanga ku isahane so rero ntabwo ari ibintu bitangaje ngira ngo abantu bamenye bumve ukuntu Kagame yoroshye ari umuntu ucishije bugufi cyane ari umuntu uri cheap cyane sinzi ukuntu nabivuga ko byumvikane neza ariko ni umuntu uciriritse cyane kurara adasinziriye kubuzwa amahoro n'umuntu nka nta muhanga kurindaho agomba kubonana na mugenzi we akamusaba ko yamuha umuntu nka nta muhanga si ibyo rero byereka abantu ko Kagame nta muntu murimo njye mvuga ko yapfuye ahagaze ibyo abantu bakomeza banabiri nta muntu murimo rwose umuntu ushobora gutesha umutwe na nta muhanga kugeza aho ahura na perezida mugenzi we akamusaba nta muhanga so abantu bumve ko ari ibintu bimeze gutya ariko nanone nkashimira Serije nk'uko washimye abantu benshi batandukanye bagaragaje kwishyira hamwe ku kibazo cya nta muhanga biriya nabyo hari isomo bitanga rikomeye kuri Kagame n'agatsiko ke ko umunsi umwe vuba cyangwa kera w'abanyarwanda bazabaviraho indimi ikindi Serge waruvuze ku kiganiro ngira ngo cya Kagame na TV5 nayo narakibonye
ariko yita opozisiyo ko ari abajura
hari ibintu bibiri icya mbere ari blackmailinga abantu bari muri opozisiyo bose ashaka kubademoniza cyane cyane yitwaje ko ari abajura ibyo Kagame ari we mujura wa mbere u Rwanda rwamenye ntibishidikanywaho n'uruhinja rurabizi ntabwo bishidikanywaho ubwo rero umujura rero ahora buri gihe abyikuraho ashaka kubisiga abandi Kagame we ni umujura ukwiba ndetse akanakwica ashaka kugucuza utwawe ibyo ni ibintu bizwi twarabivuze kenshi kandi ibintu byigaragaza ariko ikintu cye muri icyo kiganiro nge numvise kikanantangaza ariko ntabwo kintangaza gikwiye gutangaza abandi batazi Kagame ko ngiye Kagame ni igicucu ntago njya mubonamo umuntu ubuganira n'abantu mwitangazamakungu uvuge ko ari umuntu ufite akantu k'akadonyi k'ubwenge mu mutwe we usibye kuba ari ikigoryi gusa ngira ngo mwarabibonye aho ageze asigaye ajya mu itangazamakuru akavuga yamara kuvuga nawe agakuri akaza gukurikizwa n'inzandiko zanditswe na babiruta zisobanura neza ibyo yashakaga kuvuga kubera ubwabujije bwe. Ibyo rero nibyo birangiwe ubwo nawe byamugezeho ejo bundi busingi yavugaga ibintu yavuganaga n'itangazamakuru akajya ibumoso yajya ibumoso bugacya bajya kwandika izindi zandiko zikosora ngo ibyo yashaka kuvuga n'ibi. Ubu noneho na Kagame ni wageze ngira ngo ejo bundi nawe mwarayibonye babyandika. Ikintu gitangaje yavuze hariya ni uko yavuze ngo nta opozisiyo ihari ngo abo bantu se ngo ninde wabuherejeyo ngo mu buhungiro ngo ntabwo leta yigeze iboherezayo. Hariya buriya ko ari ikigoryi umuntu uhunga yoherezwa mu gihugu yaho hungiyemo abagiye kuba ambasaderi. Hari intore tuzi ziyita impunzi ziri hano hanze bohereje niba ari izo ngizo avuga simbizi. Impunzi nyampunzi zirahari zaramuhunze kandi guhunga ntabwo bisaba ko umuntu yoherezwa na Kagame. Abo abari uyu munsi y'abarwisereka yari ariho iy'abagasakure yari ariho iyaba Rwigara yari ariho barashoboye kumuhunga ubu yari kubavuga ngo bahunze ubusa. Uwo Kagame rero atishe asigara na kangononwa ni nka bya bindi yavuze ngo impunzi zaramucitse ngo ziragenda ngo atazimariyemo umujinya n'uwo nguwo Kagame ariko ni ubucucu. Naho hari ibyo bavuze rero ngo naka yes
komeza ukiraho wenda reka ngaruke wenda kuri Ndagije Imana by'umwihariko kuko ni nawe yahere yavuga ngo y'ibyo amafaranga yo muri ambasadi ya amafaranga yo kujya gufungura za ambasadi. Ibi bintu ubona ko akomeza kubigarukaho buri gihe iyo abonye ukazi ahita avuga ati Ndagije Imana mutanga urugero ko y'ibyo amafaranga yagomba gufungura za ambasade. Noneho Bizimungu na Bizimungu pasiteri amurega nyine ibintu by'ubujura yagera kuri teoje n'ubujura yagera ku bandi bujura. Ubona ko Kagame ikintu cy'iturufu y'ubujura na accountability we yumva yuko yamaze kwereka Abanyarwanda bitewe n'uko afite iriya moto yo kuvuga ngo zero corruption mu Rwanda, ariko kuba Abanyarwanda bacecetse akumva yuko bemera ko rwose abacungira amafaranga ari mu isanduku cyangwa arebera mutungo w'u Rwanda bakumva yuko babyemera. Kuba Abanyarwanda batabivuga ntabwo ari uko batabizi. Ndagira ngo abantu bose bagaruke ko twaranditse ku bintu bya Crystal Ventures urabimbwira bihagije ureba ubujura bwe. Ndagira ngo n'abantu wenda ubashe kwibutsa Abanyarwanda ko niwe ufite ubutunzi hafi 90% bw'u Rwanda Comrade Rusagara.
Urakoze Serije. Ibintu abantu bashaka bazavuge twongere tubasubiriremo tubashyirire hanze. Kagame aba mu kintu cy'umutaka cyitwa FPR. Icyo kintu cyitwa FPR rero cyahaye Jackinze industry ya business yose mu Rwanda uko yakabaye. Guhera kuri transport biriya byo gutwara abantu byonyine mu modoka asanzwe ukazamuka ukagera ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro biba mu kindi gihugu. Afite ayo ma Crystal Ventures afite za NPD kontrako nta muhanda ushobora gukorwa mu Rwanda udakozwe n'abari. Ibijyanye n'ubwubatsi yaragiye arafata ubu ngubu bari abasirikare inkeragutabara nizo zirirwa zubaka ba rwiyemezamirimo bavuye mu nzira. Ibijyanye na tekinoloji na n'ibintu by'ibye bya tekinoloji byose ayo masoko yose yarayihariye. Biriya byo gucukura za fibre optique iyo yose ni amasoko ye. Ibijyanye no kugurisha amakompyuta n'ibiki za HP zose zaracitse mu Rwanda kubera Kagame. Biba no ku matelefoni yageze no kuri za Trustman. Amabanki yarayashenye yose ni uwayigiriyemo. Beka zose nizo ni wazitwaye. Banki Populaire yayitwaye. BRD yayigeze ahantu ho kwipa. Ibintu byose isoko yose ikomokamo agafaranga silver play yose Kagame yarayifashe. Ni nayo mpamvu ubona nyine n'ubundi igihugu ntabwo gishobora gutera imbere. Yirirwa yubaka amahoteli ariko amahoteli ntabwo ashobora gutekereza ko nta munyarwanda ushobora kurara muri ayo mahoteli ntabwo bishoboka. Ni ukuviza abanyamahanga. Niyo mpamvu ubona uyu munsi ibintu byose byaraguye kubera COVID. We ibintu byose niwe wabyihariye kandi mu buryo bwo kwiba. Agasoza soreza kuri Lamberi za banki zigira urwunguko rutagira ingano agamije kwiba abantu n'utuzu twabo utumodoka twabo ibyo byose arabyiye ibi rero nimujye mwumva Kagame avuga ngo ari bari abavuga ibyo akora numujura yirize kwabwira wa wundi kandi ibintu byo kwibasa naho ari syndrome yasa naho ari ikibazo yarwa arwaye nk'indwara n'izindi zose kuko nje yanesha kushona no kugenda mu murimo w'ibijumba yabambwa ko heri ibijumba byiza Kagame akajya kubicukura akabye nk'uko ateye n'umujura
Saka narimo guseka ndi kuri mute. No, ugize neza ahubwo reka mpite mufasha ukira aho umfashe uvuga ku bujura nari kuza ku nkuru ya yiyi ibikorwa remezo ngo bagiye kubaka ngo by'utumodoka tugendera ku nsinga hejuru cyangwa amashanyarazi urabona ko iyi kampanyi yitwa ngo Vuba Corporation ifite icyicaro muri Denver ariko ubuyobozi bwose n'abanyarwanda bose buzuyemo David Himbara yabyanditse arondora n'amazina ba nyiri kompanyi iyi kompanyi igiye gusinyana nako yasinyanye na Leta y'u Rwanda tariki ya 30 kuzubaka ngo ututumodoka cyangwa ubundi narimenyereye za teleferike nazibonye mu Faransa none ubu ngubu baravuga ngo minisitiri Gatete Claveri uyoboye ibikorwa remezo yasinyanye nawe tariki ya 30 z'ukwa gatanu uyu mwaka kuzakora uriya mushinga ufite akayabo ka biliyoni imwe n'ibihumbi magana ane niba nibuka na miliyoni magana biliyoni imwe n'ibihumbi magana ane niba nibuka ndaza kureba mu nkuru kandi ngo 2024 twagombye kuba tubona turiya tumodoka turi muri Kigali njye navuze ni icy'ingenzi si uko bavuga imishinga barayifite nibyo twita White Elephant Project ahubwo kugira ngo bijye mu bikorwa nicyo kibazo gari ya moshi twari twayibona Kagame yatubwiye ko gari ya moshi yamaze gusiringa dire gari ya moshi tuzayibona kugeza amagingo ya ntayo twabonye aeroporo ya Bugesera twarayijejwe ntayo twabonye za highway cyangwa za autoroute ngo zitse mu kirere twarazijejwe twagombye kuba tuzifite 2020 ntazo twabonye none ngo utu tumodoka ngo bita ngo transport rapide twagombye kuba tudufite muri 2024 my friend turi muri 2021 tugeze mu kwa gatandatu uyu mwaka warangiye nushaka ubutanye ubwiye turi muri 2022 2022 iyi kampanyi yitwa Vuba Corporation ni iy'abanyarwanda ni ya makampanyi baza bagashinga no hanze bakayiha abantu bayirimo ariko ari Kagame ugaruka akanegosiye isoko na leta iyi project ya 1 billion n'ibihumbi magana ane nibuka cyangwa 2,400 iyi nayo nababwiza ukuri ni umushinga Kagame afitemo akaboko ntimubwire ngo uyu muzungu uri muri Colorado n'abanyarwanda bishyize hamwe bashyiraho iyi proje ngo ya Vuba Corporation ngo banegosiye isoko mu Rwanda Kabiri Gatete ngo bije pari hazari ibi bintu ni ibya FPR Kagame abifitemo akaboko nk'uko yakoze Kigali Arena akubaka uriya mushinga Kigali Arena ubundi agashaka umunaho isoko ni kimwe n'ibi bya Vuba Corporation komo dusangara nagiye kuvunika rwose bisobanura iyi mishingano muva ko ari mu abazungu batugire kuza kwikora mu Rwanda ni nk'ibyogajuru twabonye byagenze bite za drone twabonye byagenze bite n'ibindi ibi ni ibintu bya Kagame anegosiya n'abazungu bamwe agashinga kompanyi hano mu mahanga akabitugarura avuga ngo baje gukora ngo infrastructure mu Rwanda kandi ari imishinga ye ijambo ni ryanyu kuri iyo ngingo niba ari cyo wumva washimangira ngaho
komedi ibyo bintu nta kindi biba bihishe nyine bihishe ubujura bwa Kagame ibiriya bintu by'utwo tumodoka njyewe narabibonye ariko bifite uburyo bubiri ngiye uko mbibona icya mbere niba bizashoboka ko iriya proje ihaba ikazakora koko igatangira ikajya mu bikorwa igakora nuko noneho Kagame abo yari yaratije yari yaragize abashumba muri transporo arimo abajugunya akaba noneho ari proje
yo
gukontrolera hafi itarimo abantu benshi ibyo ngibyo rero abantu bafashe amadeni bagafata biriya bikwasiteri n'ibiki byose ewana ubu ngubu n'akaga ubu barimo badodo bariya nabande bose nakaga karimo karinjira iwabo bakamenye ko kaje nibyo projet zashoboka nta kindi kiyizanye ije gusenya kare akavuyo kabira bimodoka wafashe ka kwa Steve ukamutungira abana ubu ngo aragiye ararangiye kuberaho Kagame uriya mushinga arowe icyo nicyo cyamere cyakabiri niba bitazashoboka Kagame warabizanyira bi presence araje biryema amafaranga ubundi byicere biryame biceceke nkuko bayariye muri wa mushinga wa Rukarara kuko bagiye bayarye no mu byogajuru bakareka ngo Rwanda
kugohereza
icyogajuru uko kose na mayeri ya Paul Kagame yo kugira ngo abone uko yiba amafaranga nta kindi kinagamije umuntu ushidikanya kungo uriya mushinga ngo ari w'abazungu bo muri Denver muri Colorado ntago bibaho bira ni bya Kagame nge narabibabwiye Serge nayo zana kubira ditahuka ku kintu cyitwa amafaranga Kagame amira nk'imbwa arareha no muri guverinoma ye no muri leta ye abakora twa manevre dutuma akiriye ibintu bisohora amafaranga bigasohoka mu cyitwa nk'umuntu isanduku ya leta bikajya mu mufuka wo kwa Kagame nuko nko ibintu biba biteye kwa Kagame ntihazagira umuntu umwibazaho ariko abantu bajye banasubira inyuma bibuke nge sinya nemera ubuhanuzi ariko iyo bigeze ku cyitwa rwa bujindi rurya niruhage aho ngaho ngiye ingofero nyikuraho Magane yaramubonye aramubona mu nzozi cyangwa mu buhanuzi bwe ariko yaramubonye nuriya rwa bujindi rurya niruhage nuriya mwene Rutagambwa na Steri numva ari cyo nakubwira kuri ibyo se
urakoze comrade wenda neze ugifite umwanya turasoza mu kanya ntugiye kurereka tubaze tugaruke kwa comrade Alexi nawe ari kuri linye comrade Alexi nagira ngo nyuma ya comrade Metro Sagara niba nawe watanga ibitekerezo kugira ngo dufate mfite iziri nkuru ebyiri tere butinde tukaba twasoza ikiganiro kuri uyu mugoroba
Bwana Sheje urakoze cyane ndagira ngo nsuhuze Metro Rusagara ku bintu byiza adusobanuriye ikintu nanjye nakungamo gatoya mu bintu yavuze nuko buriya butegetse ikintu tubuziho ni bisa nk'ibyamaze kwandikwa mu mitwe y'abanyarwanda bamurega genocide uwo yaba yarabaye iri mu gihugu niwe bamushinja genocide yaba yarabaye ari hanze aba umwe mu batutsi yaba ari uwo ari mu gihugu yaba ari uwo batahanye bamurega iki ubujura iyo ni ikintu abanyarwanda bamaze kumenya ngira ngo batagishidikanyamo cyane so ushobora kwibaza kuki aba bantu bose bitwa ubwoko bumwe bwabaye abajenosideri abandi bakaba abajura nukubera iki kandi abo bantu babajura bakaba ari abantu babanye nabo abagakora ubwo bujura koko ntibabafate ahubwo ubwo bujura bukazaba nyuma y'imyaka kubera iki ni turufu bafite koresha kugira ngo bacecekeshe abo bantu ariko ibyo icyo bazi batazi nako nuko abo bantu ntago ambasaderi Jean Marie Vianney ashobora kuzaceceka ngo kubera ko ngo bamushinja ngo amafaranga yite no ibyo ntago bizabaho n'abandi bose bashinja ubujura ntago bazaceceka kubera ko ngo ari ubwo bujura kuko ubwo bujura barabizi neza ko butigeze bubaho ntago umuntu yakwiba ikintu yakuba ahantu agahumbya ikintu ko nta muntu warusha guhumbya kiriya gihugu nk'akaga nta muntu ushobora kumurusha ubundi Serge ikintu wari wavuze nk'abari abantu barimo bahunga biriya bintu by'ibyago biri hariya muri za Rubavu n'ibiki byose mu by'ukuri hariya hantu hari igihugu kiyobowe kuko icyo tuzi ko uyu munsi tuzi ko leta y'u Rwanda nka leta nta mafaranga ifite nta bushobozi ifite bwo kuba yafasha abo bantu kuko muri gahunda mu nteganyo za leta iriya leta tubona twita ngo ni leta ubundi ningirwa leta nago ari leta kuko ari leta yabikorerwa mu yabikora mu nzira nziza nago twaba turi hano tuyinegura ariko impamvu turi hano tuyinegura nuko tuyinegura ibintu ikora itakagombye
gukora Alexi nago nzi niba numvikana nawe neza leta amafaranga yafite nkubwo ajya mu bintu bindi bitari priority ku banyarwanda gufasha bari abantu imiryango 2000 bafite ubushobozi ahubwo uvuguta amafaranga ari muri za baskete amafaranga ari mu mikino kwa attracting Arsenal n'abandi bakirinyi niho amafaranga arimo kujya n'ibi bya vuba project n'ibindi amafaranga ari hari ubwo ajya mu bindi bintu Alexi
ibyo rwose nibyo nayo ndiho nkomeza nsobanura ko tugiye twebwe uko tuvuga ngo leta ntago hari leta hari company hakaba na haya wabye ni CEO wa company ni kaga
corporation
kaga ni ugomba corporation ni ugomba gukora iki kuvuga ngo ibintu amafaranga najya nkuko wahoze ubisobanura ajya mu rugendo agatwara amafaranga arenze urugero ayo mafaranga ntago ayazana ngo ayagarure araza agatwara kandi ubundi abantu bose bakoze muri leta barabizi misiyo baguhaye baguha misiyo y'amafaranga bazi taxi baramaze gukompara iko information abazifite taxi niba uzashyira ambasade ni ambasade izagutwara kuko nk'akaga kenshi yaje inahanga atwarwa na delegation y'igihugu nagwa ambasaderi nagwa ambasaderi urumva ibyo bintu byose ni ibintu donc igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gifite leta ikora nk'izindi leta mu byo tuvuga ntago ibyo bibazo byose byabihari ariko ibibazo bihari nuko hari ingirwa leta nicyo kibazo gihari nicyo kibazo kituhejeje gihejeje abantu aya mahanga nicyo kibazo kikuzindura buri munsi serije ku radio kuza kuvuga nuko hari ingirwa leta ko hari leta ifite ibintu ikora bigaragara yemerwa no kunegurwa ntabwo ibyo bintu byose bishobora kubaho ariko ikibazo gihari hari umuntu wifatiye igihugu cyose niwe ukiyobora ni mu rukiko ajya mu rukiko agacimanza ajya muri banke agatanga amafaranga akima ajya aha akica agakiza ni cyo kibazo gihari ni nacyo turwanya buri munsi nicyo tuza hano kuvuga buri munsi serije urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Alexi ngaruka kuri ya nkuru wenda mu magambo y'inye munarebye ukuntu banayanditse David Ndara igarutseho yayanditseho ariko nabo bayanditseho bavuga nyine ngo amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono tariki ya 30 Gicurasi hagati ya Vuba Corporation na Minisitiri w'ibikorwa remezo ni Claver Gatete baravuga ngo Munyabagisha Valens uhagarariye Vuba Corporation ku mugabane wa Afurika yabwigiye ko uyu mushinga ari igisubizo ku bikorwa by'ingendo mu mujyi wa Kigali yagize ati uburyo buzaba igisubizo mu rwego rw'ingendo mu mujyi wa Kigali buzagabanya umubyigano w'imodoka bugabanye umwuka wangiriza ikirere kandi bwongere umutekano kuko utu tumodoka tuzaba dufashe na magnetique ku buryo tutapfa gukora impanuka yavuze ko abashoramari bashatse kugira u Rwanda ahantu hibanze bazashyira ibikorwa byabo bizagukira no mu yindi mijyi hagati ya 2030 ngo ni 2020-2030 ku mugabane wa Afurika mu myaka iri imbere yakomeje ati bakuruwe n'imikorere ya leta y'u Rwanda urabizi ko u Rwanda ruri mu bihugu byorohereza abashoramari ikindi u Rwanda rufite ibikorwa remezo by'ibanze nka internet bizatuma uyu mushinga ushoboka ni abantu b'inshuti z'u Rwanda kandi bifuza ko uyu mushinga w'umwihariko ku Rwanda umushoramari urya reba interi umushoramari areba inyungu umushoramari ntago areba u Rwanda ati wowe uri umwihariko uyu mushinga ni uwawe murabona ukuntu kaga nawe ibintu by'u Rwanda biteye ubwoba umushoramari areba inyungu ntago areba ngo ndajya muri u Rwanda ndajya muri Mozambique areba aha nazungukira ntabwo avuga ngo uyu ni umwihariko w'abanyarwanda utumodoka tubaye umwihariko w'abanyarwanda dute niba tugomba itari abanyarwanda yavuze ko abashoramari bashatse kugira u Rwanda ahantu hibanze bazashyira ibikorwa byabo bizagukira mu yindi miji hagati ya 2030 ku mugana Afrika mu myaka iri imbere. Yakomeje ati bakuruwe n'imikorere ya Leta y'u Rwanda. Urabizi ku Rwanda ruri mu bihugu byoroza abashoramari, kandi u Rwanda rufite ibikorwa remezo by'ibanze kuri internet bizatuma umushinga ushoboka. N'abantu b'inshuti z'u Rwanda kandi bifuza kuri mushinga ubumwe ariko ku Rwanda. Hano hantu ha nkuruye ndavuga ni badufata nk'ibicucu nk'aho tutazi gukurikirana. Muri mata 2019 umugabo witwa Paul Kahan, umuyobozi mukuru wa Vuba, akaba n'umwubatsi injenyeri uzwi cyane mu bikorwa by'utu tumodoka ku rwego rw'isi, yabonanye na Perezida Paul Kagame. Muri 2019 mu kwezi kwa kane barahuye, Kagame ashinga ikampanyi. Ntabwo murimo kumva ibintu ukuntu bimeze. Ni Kagame ashinze ikampanyi bahura n'uyu mugabo, bahura na Paul Kagame, bamwijeje ubushake bwa Leta, bamwijeje ubushake bwa Leta y'u Rwanda mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Byitoze ko mu Rwanda hazubakura uruganda ruzajya rukura utu tumodoka ndetse mu gihe cya vuba. Anyway, reka mbe mbiye cyangwa aha muzajya gusoma iyi nkuru muyirebere. Ntabwo nkora promosiyo y'iyi nkuru kuko urebye uyu mushinga uko uteye n'ubuyobozi bwa corporation, abanyarwanda gusa. Umuzungu urimo n'umwe ni uyu Paul, abandi bose ni abanyarwanda. None twavuga ngo kaga byagenze bite. Mu nyemerere rero tugera tugana ku musozi w'iyi nkuru w'iki kiganiro cyacu mugoroba, ndagira ngo tujye ku yindi nkuru tugana ku musozo. Louise Mushikiwabo ati ngiye koreza abantu 70 bazaza kwigisha Ifaransa mu Rwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, niba ari agasuzuguro, niba ari ikinyabupfura gike, niba ari kutamenya abo turi bo, u Rwanda nk'igihugu francophone, nk'igihugu cyabaye cyangwa cyanakoronijwe kize mu Gifaransa kuva ku mwaduko w'abazungu, ubwo ndumva ariko nabivuga. Tugeze noneho ubu ngubu OIF ivuga ngo tugiye kuba abarimu 70 bagiye kwiza kwigisha abandi barimu kugira ngo twige Igifaransa mu Rwanda. Nabikomojeho ku wa gatanu na Epimake na Ali Abdulkarimu, ariko birya bisubiwemo. Ni gute mumbwira ngo bajya bavuga ngo hari inyamaswa zicika ku isi, bakavuga za dinosoro, bakavuga izindi nyamaswa zicika bitewe n'uko imiterere y'ikirere zigacika zikarinduka burundu? Harya aba francophone mu Rwanda abizi Igifaransa? Population y'u Rwanda kugera 1994 ururimi ofisiyeri yari ifite rwari ikinyarwanda n'Igifaransa. Nyuma y'imyaka 27 Igifaransa gishobora kuba cyaracitse nk'uko dinosoro zagiye zicika ku isi. Ubu bari muri emergency d'appel yo kuramira Igifaransa, bagiye kutworeza abarimu 70 bagiye kuza kwigisha Igifaransa mu Rwanda kugira ngo bigishe abandi barimu. Banyarwanda, Banyarwandakazi,
Colonel Oyard, la France a des responsabilités mais n'est pas complice. C'est un petit peu la synthèse du discours qu'Emmanuel Macron a prononcé aujourd'hui à Kigali, capitale du Rwanda. Déjà, sur le discours en lui-même, on s'attendait à ce que le président de la République aille plus loin que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à l'époque. Vous-même, qu'est-ce que vous avez pensé du discours présidentiel que vous avez écouté ?
Écoutez, j'ai trouvé que c'était un numéro de...
kwihanganire ndiza ko naba numvikana no magingo ya tumaze umwanya dufite akabazo ka kopi, ariko ndakeka ibibazo bikemutse. Navugaga ku kibazo kirebana na OIF, aho umushiki wabo avuga ati tugiye kuzahura ururimi rw'Igifaransa mu Rwanda, hari abarimo 70 tugiye kuboneza kugira ngo baze kuzahura Igifaransa. Wakwibaza uti abanyarwanda baretse za nyamaswa zacite ku isi kugira ngo bumve yuko noneho tugiye kuramira Igifaransa kugira ngo tudacika mu Rwanda? Nabikomojeho nk'uko mubizi, u Rwanda rwamye ari igihugu cya francophone nkurikije amateka. Wenda u Rwanda rwakoronijwe n'Abadage, Abadage barusigira Ababiligi, dukura muri koloni y'Ababiligi kugeza tugera independence. Rwanda rwari igihugu cyangwa ni igihugu cya francophonie mbere ko FPR injira mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 27 wagira ngo turi hose kuyo kugira ngo urumuri rudacika cyangwa ngo rutazimira burundu. Njya mbona abantu bavuga bati turamire inyamaswa runaka zitazimira burundu zidacika burundu ku isi. Tugeze muri periode yo kuramira ururimi rw'Igifaransa. Usibye ko n'Ikinyarwanda nyine abenshi bavuga ko nacyo cyanacitse. Komande rese nagira ngo nkugarukeho ndize ko tukiri kumwe tuvuga kuri OIF umushyira bavuga ati abarimo 70 bazaza kwishyira ni barimo mu Rwanda kugira ngo ururimi rw'Igifaransa rwatsika bakomeze barwige ni gute twakwisanga aho tuvanga ururimi rwarudutsite ruragiye aho tutarumenye tutarwize nge mbese Kumbani dali simu na mwenye mba?
Ndaku mba wana serije. Sinzi waliwa nje kusamu uje ndari kondo mbugaru tse.
Ndagaru tse. Lajina wangulia jambo tuganewe kuri nje ngo. Umgeru kwa mba chino chivazo kuko. Ite imu nje nje nguko dufata. Ururimi rwacu nga urugwachi ite. Tujie kururamira. Nasa nyamaswa tuye tukumva. Abashaka chazabu gabati. Tukomba kuzisika za kujangu tanimbuka kuisi kuko. Zimo zile jina zika wanyuka kwisi chani?
Mubyukuri wana serishi urabizi nibi nibi nuduhara tuvu gawuri mwusi haribi nu dusubira mwuri mwusi usanga haribi nubigwe kubisubira mwuri mwusi hariko njina wanu watineno kumeza kubyumva kubera ko bamenya makosa hari nibi kibyose ko ibi by'abanyarwanda kutamenya ururimi rwabo ni namakosa y'ubuyobozi bubi mu byukuri ntago urwanda ntago abanyarwanda turi injije ariko kubera wenda ubushake bukiya bw'abayobozi babi badashiramo imbaraga muri ubwo buryo nibwo bugenda kuko ndibuka no kubgahabya Imana burya serije tuvugishije ukuri nibyo hari abanyarwanda bize barahari ariko abantu benshi baba profeseri benshi bigisha ururimi rw'Igifaransa n'abakongomani so na wanze no n'iryo terambere koko gusa y'urwo rurimi nibiba bishoboka gusa ibintu by'iwacu aho bibera bibi nuko bigenda ku nyungu z'abari ku buyobozi ntago bigenda ku nyungu z'abanyagihugu ntago abanyarwanda bashobora kwiburamo aba profeseri wo kwigisha ururimi rw'Igifaransa barahari barahari pe ahubwo se barashatswe bahabwa ku kazi ahubwo bya bindi byo kwerekana ko nyine nabo bahaba abanyamahanga akazi n'ibiki byose ko abanyarwanda nta kintu babwiye buriya buyobozi niyo mpamvu twirwa tuvuga ngo we munyarwanda ni wowe ufite uburenganzira bwo guhaguruka kuko igihugu kiriho iriya leta utariho nago yabaho ahubwo kuko kukiye leta ikurusha imbaraga ari wowe wakagombye kwirusha imbaraga nicyo kibazo gihari urumva nta wanze iterambere yo kuba koko abo bantu hari abadahari bakora ibyo bintu kujya kuzana abandi bantu bo hanze nta ubyanze ahubwo se abanyarwanda bavuze barabuze koko abantu bavuye muri Congo nkuko nabivuze kera aba profeseri benshi bigishaga ururimi rw'Igifaransa baturukaga muri Congo nzi neza ko hari abakongomani batashe b'abanyarwanda bari mu gihugu barashatswe abantu bahabwa akazi barakagira barakabura oya ahubwo barazimye abo bantu abari aba francophone babaye abangurofone kubera iki kubera ko uburyo buhari bwo kujya mu Rwanda ni uburyo bwa angurofone ntabwo ari uburyo bwa francophone nubwo ndumva ari cyo kintu navuga serije urakoze
ariko se komune darisi uravuga ngo aba francophone babaye abangrophone byo ntibinahagije bitewe nuko wenda kugira ngo ufe mu rurimi wigiyemo wakoreyemo ubushakashatsi wakoreyemo etide ugiye mu rundi rurimi utigishijwe ntabwo ari ibintu biza mu gihe gito cyane bisaba ubushakashatsi bisaba kwihugura bisaba no kwiga nubwo tuvuga ngo icyongereza nicyo gikoreshwa mu Rwanda Kagame ajya abibwira ati nimuvuga n'icyongereza gipfuye ariko ndagira ngo hano turibanda ku gifaransa ubwacyo. Kuba ururimi rwa gifaransa rugiye kuba nka dinosoro zacitse ku isi ni impungenge, ahubwo twabira muri politike mbi yatumye ururimi rucika. Kubera icyo twisanze aha ngaha tuvuga ngo ururimi rucitse cyangwa tutajye tururamire, iyi ntabwo ari yambo ya politike tumaze tuvuga bitewe n'amafaranga makuru azanye. Kubera icyo ibintu bitatekerejweho na mbere y'igihe cyose, naho tukaba tubona imbaraga kuva aho makuru aviriye mu Rwanda atanze udufaranga n'amafaranga wenda ko nabyita, naho kugira ngo berekane ko barimo gushyira mu bikorwa ayo mafaranga bahawe, bagerageza batwereke bati tugiye kuzgarura rwa rurimi rwose ku mbaraga. Ariko kujya gushaka baza kurwigisha twarabahoranye, ahubwo bakwibaza ngo baherereye he? Bari mu magereza. Ikintu cya mbere, abarimu bose bo muri za kampisi batahunze batapfuye bari mu magereza, abandi ntibajya gupfa bari aho ngaho mu biturage, abandi niwo babwira ngo ugaruka wigishe ntiyakwemerera. Njya mpabwa ubuhamya hano, abantu bambwira ngo abanyeshuri muri kampisi Butare bajya gushaka abantu mu magereza ngo babukorere ngo babandikire za teze cyangwa babandikire ibizamini n'ibindi, kuko bigaga muri mu Gifaransa iyo gihe. Uyu munsi ni ikintu kibabaje cyane kuvuga ngo izo niti zose zazimiye zite ku buryo zapfa zigashira, ku buryo tuvuga ngo dutegereje abantu 70 bajye kuza kwisha abandi barimo mu Rwanda. Alexis turacyari kumwe kuri iyo ngingo.
Turi kumwe bwana Serge ndakumva.
Serge mubwira abo bantu bagiye
abo nibyo nkubwira ngo abanyarwanda ikibi cy'abanyarwanda turi banya kugiyo bigiye nicyo kibi dufite kugeza uyu munsi. Niba umuntu akoze ikibi tujyeho tumushyigikire ko ari kibi, niba umuntu akoze iki tujyeho tumujye inyuma nicyo kibi. Naho ubwiye ngo aba francophone uyu munsi babaye abangurophone, kuko biriya bintu bagiye kugira bagiye gukora n'ibiki byose turabizi ko igifaransa cyaraciwe mu Rwanda, cyarabaninzwe mu Rwanda, santre irasenywa n'ibiki byose. Ntabwo uyu munsi bambwira ngo biriya ni ibintu ni urabizi bari abantu Serije ahantu hari agafaranga barara bakarabye mu bya bindi by'umuhanga wo kugira ngo arara karabye, urabizi urumva ntago ari ibintu waca ku ruhande. bagiye gushya muri ubwo buryo kugira ngo babone ko gafaranga ubundi nyine kagiye muri wa mufuka wa muntu twavu tuhora tuvuga n'ibiki byose. Ariko igifaransa mu Rwanda ubu ngubu nta gaciro gifite nk'icyongereza. Niyo mpamvu aba francophone bafokasinze mu kujya mu cyongereza kugira ngo babone akazi, kubera ko ikibazo gihari buriya mu Rwanda Serge, ubu leta nta bushobozi ifite bwo guha abanyarwanda akazi. Ubu abanyarwanda bafite ibibazo, abarangiza amashuri muri izo anglophone batanayivuga mu buryo koko nk'uko umuyobozi wabo abivuga, ntacyo bazi abanyarwanda. Sinzi ikinyarwanda cyacu ntabwo tukizi uyu munsi, icyo gifaransa rekada, icyo cyongereza rekada, sinzi icyo tuzamenya. Ariko amakosa ari muri bya bindi bya nyakugiyo bigiye burya ni ikintu tugomba kumenya. Buriya nibyo abantu mujya murambwira abantu benshi igihe kinini, iyo mbonye chance nkaganira n'abantu, hari ikintu abantu bitiranya ubumenyi byo kwita abantu ngo ni injiji cyangwa iki, ubwenge n'ubumenyi. Buriya Serije hari abantu bumva ko ngo kwiga nyine bakumva ko ari igitangaza, bagomba kugendera mu birere, bagomba gukandagira abantu bose bakayobora. Burya ujya mu ishuri gushaka ubumenyi, ariko ubwenge umuntu arabuvukana. Bamwe mu Abanyarwanda hari ubwenge twavukanye, kamere Imana yaduhaye tugomba gukoresha mbere yuko tugomba gukoresha ibyo bindi byose by'ubumenyi. Ubwenge nyabwo bwigisha umuntu icyari cyo, kubaha umuntu mugenzi wawe, gukora ibyo wumva ukeneye na mugenzi wawe akeneye. Ibi byose ujya kubona abantu bajya kwiga ngo gushaka ubumenyi, nibyo biza ugasanga nibyo bije wa mugani. Hari igihe kaga avuga n'ibintu burya akavuga ngo injiji mbi nizize, nizo usanga ziza zikaza kuza nk'ibyo bintu bamuvuga ngo kuzana utwo tumodokari two kugendera mu kire. Nibyo ikihugu cyacu ni gitoya, iyo wumva amateka ubu ngubu umva umujyi traffic ni nyinshi nibiki na wanzi iryo terambere ryo gukora ibyo bintu ariko se ushobora gukora ibyo bintu gute mu gihugu hari ahantu uyu munsi mu Rwanda bafite ikibazo cy'amashanyarazi kandi buriya buntu butwara amashanyarazi menshi cyane wakora ibyo bintu gute uyu munsi uzuko hari umunyarwanda utabasha kunywa amazi unywa wowe muyobozi ibyo bintu byose iyo proje ujya kwiga gute utarabanje kubona igikenewe buriya terambere gukora ibintu bidakenewe kurusha ibikenewe nibyayo nisinzi umuntu ugeze kwa ngo babanza bahera hejuru bajya hasi kugira ngo bahere hasi bajya hejuru bo iteka bahera hejuru icyo nicyo kibazo ariko ikibazo cyose gihari ibyo byose bihari ni twebwe abanyarwanda twabyemeye dukomeje kubyemera kugeza n'uyu munsi dukwiriye kubyanga ibyo bintu birimo bidukorerwaho bikorerwa kuri bene wacu bikorerwa kuri twebwe aho turi hanze hajyo no hino ibidukorerwa byose dukwiriye guhaguruka tukabyanga Serge ndumva ari cyo navuga urakoze cyane
urakoze cyane ndagira ngo dusoze rero ku ngingo ijya gusa n'iriya twavugaga y'ibikorwa remezo ngo bateganya kubaka mu Rwanda Kreta Manzi arashimangira ko hagati ya Stade Amahoro na Kigali Arena hagiye kugira ibindi bikorwa remezo ngo bigiye kwa tractinga cyangwa gukurura ba mukerarugendo noneho ngo abakerarugendo ngo baza mu Rwanda bakabura za activite bakina cyangwa bakora bigatuma ngo basubira mu bihugu byabo bihuta hari umushinga rero ngo barimo kunegotse n'ibihugu by'i Buraya muri za Turukiya bigiye kubaka ngo hagati ya Kigali Arena na Stade Amahoro noneho ngo bizatuma ba mukerarugendo baza mu Rwanda ntibashe guhita bataha ikindi kintu cyananunguye ejo nyine ubwo iriya mikino ya basket yasezwaga mu Rwanda Kagame yambaye mask yanditseho humanity ni ikiremwa muntu Kagame yambaye mask yanditseho humanity ni ikiremwa muntu bivuze ko zino siroga mubona hano muri NBA z'abakinnyi ba basket barwanya ibintu bikorerwa birabura barwanya akarengane Kagame yageze kubyadapta nawe mu Rwanda ejo yambara mask yanditseho humanity kwambara humanity ntacyo bitwaye ikingenzi urumva ngo ubishyira mu ngiro urabikora koko ubikorera abanyarwanda kwambara humanity ni uvuga ngo ni human being ni uvuga ngo ni ikintu kiri collective kumva yuko ikiremwa muntu cyubahwa ariko se kuvuga gusa ngo ndambara humanity nka mask hano uzabireba bavuga bati stop injustice stop segregation kuba ikiremwa muntu ubibona muri NBA cyane cyane mwaka ushize igihe cya George Floyd yicwaga nibwo twabibonye cyane abakinnyi ba basket babikora ejo rero kagakora agace nawe yandika humanity yambara mask ariko humanity ari muri iriya mikino wa nyuma cyangwa umukino wa nyuma asoza gariya mikino ubwo ngo nuvuga ngo yatanze message nawe kuri mask ye ariko se humanity Kagame arayifite kuri mugoroba niba tuvuga ngo humanity cyangwa human being kimwe muri cyubahiro kaga we yubaha iyo human being ni ibintu byo kwifotoza n'abanyarwanda kazi Kreka Manza ati tugiye kubaka ibindi bikorwa remezo bizatuma abakerarugendo baza mu Rwanda ntibabashe gutaha ibintu by'u Rwanda wabivuga ntabwo yabirangiza abanyarwanda kazi bitewe n'uko birimo ibintu bya makoshesho byinshi reka dusoreze kuri iyi nkuru mbere yuko dusoza kuri iyi mugoroba
ikibazo cy'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB ruvuga ko ruri mu biganiro na sosiyete yo muri Turikiya mu rwego rwo kuzana mu gihugu ibikoresho byifashishwa mu myidagaduro yo mu kirere ndetse no gushyiramo icyanya cy'imyidagaduro hagamijwe gutuma ba mukerarugendo batagira irungu bityo bakanatsinda i Kigali
benshi basura umujyi wa Kigali ndetse n'abawutuye bahuriza kuba nta hantu nyaburanga abantu bashobora kujya bakidagadura ndetse bakanaharuhukira umwe mu bakiriya mukerarugendo gashaje dorosi avuga ko akenshi bagaruka kuri iki kibazo cyo kutagira ahantu nk'aha bigatuma badatinda muri uyu mujyi ni ikintu ahuriyeho na Mazimpaka Francois we ucuruza imitako
bagakina ibintu badasanzwe bakina bagakina imikino y'abana b'abanyarwanda bakinaga kera bakareba guteka kw'abanyarwanda bakareba imibereho y'abanyarwanda muri izo paradise gardens uko twazita kose ndizera ko rwose umuco wacu unaheze cyane tunawucuruza high end nta nicyo bitwaye ariko noneho iyo experience ikaba tukoresheje ibintu bidukikije tukabidevelopinga tukabyimprovinga tukabi tukabigira byiza cyane kurushaho bikagaragara muri Kigali mu buryo umugenzi najyanye Kigali akaza afite ibintu areba bituma yumva gusigara ashaka gusigara
batindi Kigali twabyungukiramo urabona nk'abakiriya benshi tukunda kubona yenda saba turisite tukudashobora kugira abakiriya bakorera mu Rwanda benshi ariko ba mukerarugendo benshi ntabwo tubabona
yavuze ko hari gahunda yo gutangiza agace kahariwe imyidagaduro ya siporo kazahera kuri Kigali Arena kugeza kuri Stade Amahoro.
One of the interesting projects we have is to create a sports city around the arena and the stadium.
Imwe mu mishinga dufite ni ugushyiraho umujyi w'imyidagaduro muri siporo ahakikije Kigali Arena na Stade, kandi dufite abashoramari babiri turimo gukorana nabo barimo kutwigira uwo mushinga w'imyidagaduro muri ako gace kugira ngo habe ahantu h'imyidagaduro muri siporo ku buryo hazateza imbere ubukerarugendo. Twandasinye kontra na kampani yitwa Divar, bazashyiraho ihahiro ry'ibicuruzwa nta misoro ku buryo igitekerezo nyamukuru ni ukuhagira ihahiro nk'irya Dubai, aho ba mukerarugendo baza bakahakorera byinshi birimo no guhaha kugira ngo twongere ikigero cy'amafaranga asigara mu gihugu. Turimo no gukorana na sosiyete y'abanyaturukiya izazana ibipirizo by'imyidagaduro yo mu kirere, kugeza ubu bafite bibiri imbere mu gihugu barimo kubigerageza ku bufatanye n'ikigo kirebana n'iby'indege, kandi uwo muhate w'abikorera wo kuzana ibitekerezo bishya turabishyigikiye kandi bigamije guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali nabwo buvuga ko burimo kwagura ibyanya by'ahantu abantu bakwishyura bakaharuhukira ari nako bidagadura.
Mbega turi kugira ngo tugende twongera ama public space mu mujyi wa Kigali, ahangaha hazaba harimo ahantu ho kwicara, hakaba harimo na wifi y'ubuntu, internet y'ubuntu, hakaba hari ubusitani, iyi kaburimbo turayikuramo dushyiremo amapave ndetse n'amakoro. Kizaba ari igice cyagenewe imyidagaduro ndetse n'ibikorwa by'imurika bikorwa za exhibition, ndetse kandi hakaba harimo n'ahantu abantu bazajya banicara kuko hose turagenda ngo tujye tugenda tuhashyira intebe
ibyo byanya by'imiti.
Anyway, reka dusoreze ahangaha kuri uyu mugoroba wavuga iby'u Rwanda, ntabwo harya wavuga iby'inzuki ntabwo yarya ubuki bwazo simbi unyemerere ndagira ngo dusoze kuko ibintu byo by'itekinika, ibintu byo kubeshya, ibintu biri ahangaha. Njyewe iyi masike y'akaganiro yantangaje ikintu cyitwa humanity, ikiremwa muntu. Umuntu wakoreye masike kaga yamuhemukiye cyane, ariko buriya bifite icyo byashatse kuvuga. Nababwiye nti hano muri Amerika abakinnyi ba basikete, abakurikira basikete, mubona ukuntu baba marketinga nyine bagaragaza ibintu mutwihanganire. Iyo ni iminota ivuga ko turangije ikiganiro ariko turakomeza mu kanya kugira ngo dusoze. Bagaragaza social justice irimo gukorerwa hano muri Amerika. Umuntu wakoreye masike ya Kagame afite ikintu agira ngo atangaze cyangwa yerekane bitewe n'ibyo aregwa cyangwa bamwagiriza. Ariko kuri twebwe tubizi ibi ni makosheshu, ibi ni ibintu byo kwifotoza. Ntabwo Kagame yubaye ikiremwa muntu, ntabwo Kagame ari umuntu wavugira uburenganzira bwa muntu cyangwa muri bintu bya humanity, ahubwo ibi ni ibintu byo kugira ngo acuruze cyangwa yigaragaze. Komande Alexi, Kagame ari kumwe n'uyu mu Nigeria, Ujili, yitwa Masaya Ujili, ni perezida wa Toronto Rapidos, ekipe ya basikete yo muri Canada, akaba akomoka muri Nigeria, ni nawe banakoranye mu kujyana ibi bya basikete muri Afurika cyangwa mu Rwanda, niwe muntu bakorana bya hafi na hafi. Njyewe rero sindi mugiye ku by'imikino, ntabwo aricyo cyanzinduye, ahubwo iriya mesaje ya masike Kagame yari yambaye bayambitse umuntu utari we, yari kwambara karasira ikambara undi muntu uharanira uburenganzira bwa muntu uvugira ikiremwa muntu, ariko kuyambika Kagame ntabwo imashira kuri Kagame. Uvuga humanity, ikiremwa muntu, tuzi neza Kagame binakora biratandukanye cyane. Komandasi, ijambo ni ryanyu dukana ku musozo kuri iyi ngingo. Alexis, sinzi natwa tukiri kumwe.
Ndakumva bwana Sheje.
Nagira ngo dusoze kuri ubutumwa bw'imasike Kagame yambaye humanity. ntabwo hari abavuga ngo hari ibara ritabera imbwa, sinzi niba navuze neza uwo mugani. Ariko Kagame kwambara maske yanditseho humanity ikiremwa muntu, ahubwo yavuga ati ndi rukaraba nkaba cyangwa ndi sinabyita ngo iki, nawe gerageza umbwire icyo ari kwambara ariko kikamubera kikaba ari ke, ariko kwambara humanity kuri maske ari kumwe na Masia Ujiji, uyu mugabo manager wa Toronto Rapidos ekipe ya NBA, ni ibintu nabonye ni nayinjire ku Banyarwanda kuvuga ngo humanity ikiremwa muntu uracyubaka kandi tuzi neza ko umena amaraso buri munsi.
Ibyo urakoze bwana Serge rwose, aho ndemeranya nawe, ntago ubundi yari akwiriye kwambara mask nk'iri, ariko turabizi ko ibintu bye byose ajyaho akavuga ibintu byiza ari underground ibihari, ntago ari byo akora n'ibiki byose, twamusaba gukora ibintu koko uko uburyo byakagombye gukora, niyambara iriya mask anagaragaze koko uko yubaha icyo kiremwa muntu koko nk'uko n'abandi bose babikora. Ibyo rwose nta wamutera amacumu, ariko nibyo no kwambara iriya mask serije tujye twibuka ko nabwo n'uburenganzira bwe, ariko natange n'uburenganzira bw'abandi iyo mask noneho n'abamuvuga ko yayambara ayambarira ukuri koko. Ibyo nihuse ndangiza nyine nkavuga kuri kariya kantu biriya bintu bashaka gukorera byaba mu kerarugendo n'ibiki byose, biriya ni ikintu nibyo navuze nta wanzi iterambere, ariko ibyo bintu byose urabikora abanyagihugu kwa n'inzara, ubu abanyarwanda uyu munsi bafite ibibazo barimo bakwa imisoro, bariho bakora ubucuruzi badacuruza n'ibiki byose, wabanje ukarangiza ibyo ngibyo, kuko buriya bimwe mu bintu Kagame atabashije kumenya, ariko simbizi niba yarabashije kumenya, ariko nibaza ko abikora ku bushake bwe, ariko iyo kuko azi kwamamaza pe azi gukora business, ariko iyo aza kumenya gukora business akamenya no gukora management yayo byari kuba byiza kurushaho. Iyo yubaka Abanyarwanda, iyo abanza kubaka Abanyarwanda akabaha ibyo bakeneye, ibyo yari gukora byose nta muntu bumuvugana byose, kuko igihugu cy'u Rwanda cyaramamaye kubera Kagame, ibyo bintu byose ahantu hose afite amaboko, ariko ahantu yabaga yari afite amaboko ari ibintu biza bikagera ku Banyarwanda, ariko Abanyarwanda ikibazo ntago bibageraho. Iyo humanity iyo mask yambaye arimo akorera arimo yambarira abirabura bo muri Amerika ntago ari Abanyarwanda Serge, yaza kuyambarira kubikorera Abanyarwanda akayambarira Abanyarwanda byaba byiza kurushaho, yaba umuperezida w'intangarugero yazavugwa amateka n'amateka, iyo yabaga yahindukaga akagira uwo mutima wo kwicara akabanza gutekereza kubaka Abanyarwanda, agaha Abanyarwanda icyo bakeneye, agaha Abanyarwanda freedom, agaha Abanyarwanda, agasubiza Abanyarwanda umurage wabo w'ubutaka gakondo, umunyarwanda akagenda agahinga icyo ashaka, ibyo bintu pe yaba umuperezida w'intangarugero, ariko kuva icyo gihe atarakora ibyo bintu, ataramenya ibyo bintu, azavugwa kandi ibi byanjye bikunda ibi byose azabibazwa. Aho niho narangiriza Serge, ndumva nagusezera nashimira n'Imana kuba yadufashije tukabana muri iki kiganiro, nashimira n'abantu bose badukurikiye, urakoze cyane bwana Serge, ijoro ryiza.
Urakoze cyane, ijoro ryiza, kandi mbashimire kuba mwaje kuko nateganyaga gukora nihuta rwose, ariko mbonye muje ntabwo nageze ko tubona abantu kuri memory, ariko kuba mwaje byatumye dukomezanya. Uyarati wakoreye Kagame wakoreye maske kaga no kugira ngo agaragaze ko nta bumuntu afite, wa muganira maske ntabwo imubereye rwose. Humanity nabibonye ndavuga ngo amukaga, ndavuga ni kaga ashobora kuba wenda yanabatijwe yicuje ibyaha ati reka mvuge nti ikiremwa muntu, tuzi ukuntu atoteza umunyarwanda, ni ikintu kibabaje cyane. Ibindi rero byagiye bivugwa, inama y'abaminisitiri iraterana tuzabigarukaho ubundi butaha ejo, wenda hari abanyandikiye ndashimira Flavier izinda avuga ati ku modoka za Kagame Range Rover autobiography Sentinel igejeje ku 170,000 by'amadolari y'abanyamerika Range Rover autobiography Sentinel igeze ku 170,000 by'abanyamerika Kagame afite eshanu banyarwanda banyarwanda harya 170,000 kuba imodoka eshanu na amafaranga y'umushaka Kagame cyangwa nayo babanyarwanda tuzabigaruka mu biganiro byanyu mutanga ibitekerezo abandi bajye batwandikira abantu bajye batwandikira ni François uti hari ibara litabera imbwa ubwo izo mbwa ntabwo nziza arizo uzimbwira ubutaha amabara atabera imbwa Kagame wambaye humanity hari ibara litabera imbwa abanyarwanda rwose reka amashima nase twabanye kuko uyu ati Serge projet y'utumodoka ntabwo izabaho ati it is not profitable cyangwa ntabwo izunguka kuko purchasing power y'abanyarwanda ntibemerera gukoresha turiya tumodoka ibanga ry'iriya projet Kagame yararirangije gukuramo aye muri etide ya projet ndabona imishinga mwayizi Serge muzasobanukirwa ryari ko kaga agize imana abanyarwanda bakwicwa n'inzara bagashira maze ntapfusha ubusa amasasu ye cyangwa ngo imigozi ye ariko abanyarwanda mwagiyemo kirawo n'ubutumwa bwo kumusengera mukamuragiza imana abiyiriza abakora rozari mujye munamusengera mujye mu mutumwa bwe twamusengeye abandi bati amarozi ye imana izayaturinde reka mashimire ubutumwa bwanyu ndimo ndareba ubutumwa bwagiye buza aha mugenzi wacu ati Serge wabeshye gatabazi ntabwo wibeshye gatabazi yahaye abakongomana mandate n'imineke navuze abakongomana aba ni abakongomana abanyarwanda nta kintu yabahaye bariya batwavugaga ni abanyarwanda barimo gutabaza iriya miryango igera mu 2000 ni abanyarwanda ntabwo ari abakongomani ariko ugeze rero kunyibutsa uti wibeshye gatabazi yahaye abakongomani amandazi n'imineke urumva ni imineke n'amandazi y'abakongomani ariko abanyarwanda ntacyo bahawe niyo mpamvu barimo gutabaza kandi ikindi kizagaruka mu minsi iri imbere ni ubutaka bwabo bapimye 200,000 ngo uvuye aho ubutaka bwagiye busadagurika ubwo hagiye manegeka bizagenda bite ndizera ko nta butumwa nibagiwe mwajye munyoherereza ubwo nubwo ingenzi nshishemo amaso munyemere rero dusoreze aha ngaha nshuti mwari muteze amatwi radiyo itahuka mbashimiye iteze mwatanze nkomeze mbifurize memoriyo nziza ku bakiri mu birori hano muri amerika ariko mujye mwitonda tugire n'ubwenge kuko uyu ni umwanya mwiza wo gutekereza ku gihugu cyacu no kureba icyaburi gikwiye gukorwa tuganize bagenzi bacu batumva ikibazo kimwe natwe tubigendemo mu buhoro ariko mu bwubahane kugira ngo dushake inzira yatuma tugaruka mu bumwe bw'abanyarwanda uko dutera imbere umwanzi araba dutanya aducamo ibice kandi mwavoiding ibikorwa bimwe na bimwe cyangwa amagambo yo kuza turyana hagati yacu urugamba turwana rugomba kwerekeza Kigali umwanzi wacu ni Kagame n'agatsiko ntabwo njyewe mpanganya n'abantu barimo opposition nta nubwo mfite ikibazo n'abantu badutuka cyangwa badusebya ntabwo politike dukora ari ukwibasira abantu baba batatwishimiye nta nubwo bagomba kunyishimira nta mpamvu yo kunyishimira njye nta nubwo mbisaba ariko icy'ingenzi tuzakomeza dupurikinga cyangwa tuvuga yuko urugamba rwacu ni urwo duhanganye na FPR n'abambari babo bari mu Rwanda hano hanze buri wese afite amaturufu yakoresha utavuze ihuriro nabi ntabwo abona abayoboke Kagame kugira ngo abone abayoboke agomba gusebya ihuriro azavuga nyamwasa azavuga bajura kugira ngo ibintu bye byumvikane hari n'abantu muri opozisiyo babona ko iyo niyo nzira ariko twe ntabwo tuzabijyamo hari abavuga ati kuki mutabivugaho kuki mutatubwira kuki mutabasubiza oya tukamabwiriza ukuri ntabwo ari politiki twaje gukora ubwo ejo bazabivuga wenda bati mwavuze ibinini ariko icy'ingenzi ku muntu ukurikira itahuka ureba politiki turimo hago politike yacu ari yo guhangana n'abantu bo mu opposition nubwo twe tutabaha credential yuko ari mu opposition hago bitureba ikibona n'abantu bemera imana cyangwa babwiriza mu rusengero urabwiriza abakira bakakira abatakira bakabyihorera abajya kwategeka kwasekibi nubwo ubutumwa bwumvikanye mwakoze rero nshuti mwari muteze amatwi ibiganiro byacu by'uyu mugoroba murararyana ku bagiye kuryama mugira umunsi mwiza kurimo kubyuka ibiganiro byacu tukabizakomeza ejo kubasengera karasira rwose mukomeze mu musengero kw'abantu babisaba kwizera yuko imana imukomeze ibiganza bye naye ntibamugire nka kizito mihigo ubwo ku by'umwihariko tuzakomeza ejo n'injoro ku masaha ya saa mbiri ariko hagati aho mwakoze ibitekerezo byanyu tukazabigarukaho mwakoze ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza yaseje ndayizeye
ndivogezwa n'ingabo kwa ngango twongera guhagahindura yatinye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Goodbye.